Blog Talk Radio.
Bakunzi baradite America no ngiremba hikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba n'iturashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi nk'uko bisanzwe turi ku iteriki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2021 ikiganiro cyacu rero kikaba gitangiye aho nk'uko nabasezeraniye uyu munsi turibuze kumva kwinyuramo kwa leta y'u Rwanda kubijyanye n'urupfu rwa Maître Bukuru Ntwari. Ibyo kandi bikaba mu gihe abanyamurenge hirya no hino ku isi nabo bahagurukije ikibazo ndetse bagasaba bagenzi babo ko bamagana FPR. Amasomo turi bukure mu rero cyangwa se tugakoramo nayahe nuko iki kibazo kidakwiriye kuba kugaragara mu ndorerwamo y'abanyamurenge. Iki ni ikibazo kigomba kugaragara mu bantu bose batikamijwe n'agatsiko cyangwa se n'ubutegetsi bwa FPR. Kuko ntabwo ari abanyamurenge gusa ari victime, ntabwo ari abagogwe gusa bari n'abanyamasisi bari n'abanyarucuru bose bari victime, ntabwo ari abantu bavuye Uganda gusa bari le victime cyangwa se abacuruzi cyangwa se abandi bose n'abatari intore. Murabizi ko nta dini bafite kandi abantu bose umuntu uwo ari we wese bagiye ntabwo ntibisaba kuba utavuga cyangwa se kuba ubarwanya muri opposition gusa kuba bashobora kuba bashobora no kuba banatinya ko mbabarire gato kuba bishoboka ko batekereza ko gusa utari mu murongo umwe nabo nubwo waba utabarwanya ibyo byinyo birahagije ni nayo mpamvu ari ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo habeho iyo myumvire nibura na yo kwibohora icyo kimbabaza rimwe na rimwe nuko usanga bamwe muri abantu batikamije abandi igitugu ari bamwe mu bari barafashe iya mbere bavuga ko bagiye kubohora u Rwanda bashaka ubwisanzure bashaka ubwigenge bashaka igihugu uyu munsi nubwo bari mu gihugu ariko nabo ntacyo bafite banyarwanda banyarwanda kazi inshuti z'ikiganiro cyacu turaza kugaruka gatoya kuri biriya bintu Kagame yavugiye mu Ruhengeri ejo bundi ubwo yakoraga promotion cyangwa se ya promoting abasirikare bakuru officiers aba officiers superieur yabikoze mu byiciro bibiri nabyo ni confusion idasanzwe kuko urumva mu cyumweru kimwe nako mu minsi ine azamuye mu ntera abasirikare bo ku rwego rwa colonel bane abaha n'inshingano nshyashya hashira iminsi itatu ine agasa n'uwari waribagiwe bakamubwira bati ariko afande hari umuntu wibagiwe yari ategemeye kandi wari waravuze ibi n'ibi aho bati muzane urwandiko cyangwa se mureke nanjye mureke ntange message uwo ni Pascal Muhizi Colonel Muhizi wabaye Brigadier General wenyine ntabwo ari uko yatsinze yakoze ikintu kidasanzwe hano indege z'intambara yenda muri minsi ibiri ishize confusion irimo nuko yari amaze iminsi itatu gusa azamuye mu ntera abandi basirikare bo ku rwego rwe yarangiza agasohoka wenyine ngo uyu munsi ngo Kagame ngo yazamuye mu ntera umusirikare witwa Colonel Muhizi rya mwibagiwe se byagenze gute kubera ko ya mismanagement kuba izi ranks cyangwa se aya magrade adaca muri channels byagombye kuba bicamo ibintu nyine bishobora kuba bituruka n'uko umuntu yaramutse cyangwa se gukora mu buryo cyabindi byo mu gikoni ni ibyo ngibyo nyine nuko nicyo kibazo cy'ubutegetsi nka buriye ariko ubwo Kagame yashimaga avuga ngo na Kongo abagumye hariya avuga ati muzi general ukuntu abameze nifuje kugaruka kuri Kabarebe uburyo yitandukanyije na Esperance madame we kumugaragara akavuga ati afande buriya mudamu urabizi Espe kuva na kera rwose na yarananiye ntabwo byashoboka ko namubuza nabagerageje ntako ntagize amuhora ngo kubera ko yanze gucika kujya gusengera hamwe n'abandi bantu nabo Jeannette Nyiramongi yatekereza ko ari influence mbi kuri we ari abantu b'ibikirokore ariko harimo abantu Jeannette adashaka Kabarebe bamubaza batari ko bari abantu damu wasengana nabo ahatavuze ati ibyo ngiryo rwose sinzi nahasengera igihe ntabwo nakwirwa mbimubaza sinzi nubwo niyagiye agenda wenyine nitujyana naba nkubeshye sinzi nabasengana nabo ariko yamenye icyo bashaka aravuga ati afande rwose yarananiye murabizi kuva na kera yitandukanya n'umudamu iyo niyo General Kagame avuga ati muzi General ukuntu abari grade ikomeye ibyo turaza kongera kumwumvaho gatoya kuri ibyo bintu bushize nari nababwiye yuko hari abanyamurenge bahagurutse ama audio amwe ndayafite mwumvise noneho n'abantu bo muri Kigali Today reba Rogers bashyize bavuze ngo bakoze investigation aho muri buze kumva umugabo wavugaga nk'aho yogezaga umupira avuga urupfu rwa bukuru akagenda avuga ataraza nyirahanga hagarara uretse ko tutari bukine tutari buze na kugukoresha audio yose nkosoye mu Kinyarwanda ntabwo turi gukoresha audio yose ariko muraza kumva uwo mugabo Rogers wogezaga avuga ko amafoto yagaragaye urwikike rwavuyeho ariko ari nako yongera urundi impamvu nta yindi nuko bari ibyo bakoze bari bazi ko bateye ubwoba abanyamurenge ariko noneho bakaba ahubwo bahagurukije abanzi barenze abo bari bafite turaza no kubyumva mu ijwi ry'umupasiteri wavuga ikoranye ikiganiro na Africa One TV kuri YouTube aho nawe akomeza gukangura abanyamurenge guhaguruka banyarwanda banyarwandakazi iki ni gihe nicyo gihe cyo kugira ngo abantu bose bamenye ko bageramiwe abantu bose bamenye ko bari kungoye bamenye ko nta nshuti ya satani ibaho niba utegereje ukavuga uti yenda hari genzi itwara gutya ntacyo nzaba ndizera ko ibyo ngibyo mwaze kubona ko bidashoboka muri iki kiganiro kandi ndaza guha akanya gatoya emerance uri buze kutubwira ndizera ko turi kumwe mu kanya ku kiganiro kutubwira ku kiganiro giteganyijwe cyangwa se uteganya gutanga muri ino minsi ubushize hari ikiganiro watanze reka mbanze yenda nanguhereho mu kanya gatoya kagiye nko mu munota umwe wihanganye gato ndagira ngo mbanze nguhereho kugira ngo duhite tujya mu kiganiro nyirizina tutabanje mbere yuko yenda tujya mu bindi ariko ndagira nkure referanse kuri cya kiganiro cyangwa se cya kiganiro cya tugani wakoze ejo bundi kuwa gatandatu samedi abantu barakidistotinze ntabwo ari uko ntekereza ko ubutumwa bwari burimo bwari butumvikana ndabihamya ntashidikanya ko babikoze bagifite icyo bagendereye naravuze ntiyabaye yenda ari nkanjye koko nkunze kubivuga kenshi nti nkanjye wavuye mu mahanga ndamutse mvuze ko kiriya kinyarwanda cyari kirimo ntacyumva navuga ni yenda hari nuko ntakuriye mu Rwanda nuko nabaye mu mahanga igisekeje kandi cyangwa se kinababaje nuko abo bantu badistotinze icyo kiganiro aribo bavuga ko abandi ari abantu b'abavantara cyangwa se abantu batari abanyarwanda buzuye noneho ubwo ndamutse nshatse kwigira yenda nkasa nkaho kuko nanjye ntekereje ko ibyo bavugaga ari uko batumvise ubutumwa bwari buri muri kiriya kiganiro yenda hari koko mvuge ko n'abantu batigeze bamenya uko abanyarwanda baganira cyangwa se banumva n'ubutumwa nk'ubwo wabutanze uko bwatanzwe muri kiriya kiganiro muri clear kandi ikintu cyo gusobanura kirimo biranababaje no kumva ko umuntu ashobora no kuza gukora referanse cyangwa se akakigarukaho muri ubu buryo muri iyi kada kubera ko nzi ko ababikoze bari babigendera ariko noneho ubwo bashatse guplayinga damba bashatse guplayinga karte y'ubujiji reka noneho tugerageze kubaza bamwe muri bo bakoze ikinamico bakoze amakinamico kandi nyine wumva ko batanga ubutumwa bakoresheje izindi batakoresheje inzira ziri dihayite ari nacyo kigaragaza ko ari ukuba malicious ari ugukora ikintu kigendereye atari ukubera ko ubutazi icyo urimo gukora ubutumwa bwatanzwe buri clear ari ahangaha twebwe haba muri ARC cyangwa kuri radio iteme ni ubutumwa bwiza bwumvikana kantarama nyine mugani kantarama wawe hari abantu yenda bashobora kuba barasanze ari uburyo bwiza bwo kugira ngo cyangwa se ari opportunite yo gushaka kubonaho yenda bahera kugira ngo badistotinge message yari irimo kandi ubutumwa bwiza cyane ntashaka kugira ngo hagire yenda n'abantu babyinterprete ukundi kubera ko hari abandi bagiye bafata ibice sound bites akaba arizo bashyira hariya kugira ngo ubwo butumwa babushyire babudistotinge uko babushaka ntabwo ariko ari ibintu byoroshye kuko umuntu wese uzabyumva azavuga ati se abantu bahinduka nk'igicubate mu mwanya umwe ikindi kandi nuko babanje no kwitiranya na Tabita nabyo bitari nkaho ari ntabwo byari coincident nako nta nubwo byari na ari ibintu byaje mu buryo buri random ahubwo ni ibintu byari bigenderewe ntabwo ibi ngibi nabitindaho cyane kuko ndabizi ko hari byinshi udihishiye cyakora nahise mbona ko ari opportunity ya tuganire kuko emerance ndetse n'abandi badukurikiye jyewe mfite iyo avi yuko ubundi critique ni ibintu byiza cyane igihe abantu bakoze critique ku bintu nka substance y'ikiganiro ntako bisa niyo debat nibyo dukwiriye gukora ndetse tukabishyigikira ko abantu bazajya bakora critique ni nayo mpamvu jyewe kuri iki byagombye hari no kuba muri buri kintu cyose cyagifite hariya bajyacu umugani ngo ni ya quelque chose malheureux nibaza ko mu gifaransa ariko bajye bavuga nako ni ikintu kimwe gishobora kuba kizana umugisha kibi kimwe gishobora kuzana umugisha ku kindi. Ni byiza ko abantu bari bakwiye gutangira kujya baganira abantu bakavuga nizo critique zikabaho noneho nizo réponse cyangwa se ku bantu bamwe niba koko ari ubujiji niba ari ukubatumva message niba koko ari ukutamenya yenda bikaba opportunité yo kwigisha n'abantu ariko débat na critique twa dukwiye kuzakira tukazi welcoming igihe zifite intention nziza ariko zifite ziri substantive zirimo zifite icyo ziriho koko zikritika atari ukuvuga gusa ngo ukore ikintu kigendereye witiranwe n'undi ku bushake kubera ko yenda hari impamvu yabo ubutumwa babuhengeke cyangwa se bakate soundbites kandi ubutumwa vraiment bwumvikana butarimo udakeneye interpretation buri no mu Kinyarwanda cyiza gusa kirimo ubuhanga ndetse n'uburyo yenda wowe washatse gukoresha gutanga message yawe. Nyuma y'aka karirimbo kagufi cyane ndashaka kumva Emerance niba wabonetse ukaza ukatubwira ibyo uduhishiye mu kiganiro kindi maze twege tugasigara tujya mu kiganiro cyacu.
This joyless I'm a cheetah blaster Urasifu kurasifu Reka nukwari kuku
Aho babono batungu
Mbabarire nari nibagiye kubabwira indirimbo ya Ama G the Black indirimbo nshya cyane yerekanze mu mwumve ni Ama G the Black mu ndirimbo ye niba ari
This joyless Ama G the Black
Aho babona batungura utoki Babiye mu kuba ceceka nibyo bibi Ubarwanye uwo muco mu bucike
Muri yetuce mukarya makare Abantu twareka kubita inyebebe Muri amabuye tukaba amasuka Iyo tubavumbuye turabatuka
Emerance ikaze muri studio mu kiganiro uyu munsi nkuko nakubwiye baravuze ngo tuzagutumira ntabwo ari uyu munsi Ama G the Black ati mureke nkuko rifuku ikibi ni mukibona mukivuge neka ntabwo uvuga yenda ko ariho nshaka kujyanisha ikiganiro ariko ni coincidence nziza cyane kuko n'ukuri nanjye nemeranya nawe ko ibintu bigomba kujya bivugwa amazina yabyo rimwe na rimwe kuko iyo abantu bakora bareba bakavuga batahari hari ikimwa hari abantu bazagira isoni zo kuvuga ngo bya bindi by'umugayo usanga ari byinshi byangirika bya bivugiraga rero ku bantu bazumva iyi ndirimbo yose bavugira ku bantu b'abategetsi avuga ko barya ibya rubanda bakababeshya ariko iyo ndirimbo ishobora kuinterpreta byinshi. Emerance mu kanya gato yatarajya mu kiganiro cyacu nyirizina duhishiye iki mu kiganiro cy'ubutaha nashatse kubivuga hakiri kare noneho twebwe tugakomeza ikiganiro cyacu kuko ufite nawe bindi ushaka kwigiramo.
Urakoze cyane Jean Paul uranyumva?
Ndakumva.
Ndagushimiye kandi ndagushuhuje ngushimiye ko wantumiye kandi ngushimiye ko wabanje no kunshyiriraho akaririmbo burya nkunda indirimbo cyane nkunda muzike cyane usibye ko atari zose bien sûr imizike zifite meaning ndazikunda cyane ndumva icyo ngicyo dushobora kuba tugihurijeho ndagushimiye rero ndagushimiye kuntumira ariko nakubwire ko rwose ntari bugutwara umwanya kuko nzi ko hari ibiganiro ukora ni ibiganiro bigamije biri mu murongo w'icyo turangamiye nk'abantu bazi uwo turwana nabo ku buryo ibintu nk'ibi ngibi ntabwo byagombye kudukerereza niyo mpamvu ntari buze gutinda ndibaza ko ntagutsindira Rufurema ntabwo ndi buge muri byinshi hari ikiganiro nigeze gukora nahaye titre yavugaga ngo hari abantu biyita ko bari muri opposition badukerereza ku buryo n'ibi ngibi biri muri iyo kadi aba ni babandi navuze muri cya mu kiganiro nigeze gutanga ubanza aricyo cyabanzirazaga iki ngiki mvuga ko hari abantu bavuga ko bari muri opposition ariko barimo bakerereza abantu bari muri opposition nyabyo nkaba rero impamvu nkubwira ko ntagutsindira Jean Paul nuko message yanjye natanze muri kiriya kiganiro yarumvikanaga nk'uko nawe wabivuze by the way umbwira ngo nze kuvuga kuri iyi ngingo nabanje kugira ngo wibeshye kuko nibwiraga ko wagombaga guhamagara Tabita kuko niwe wavutswe muri biriya bintu nashoboraga no kubyihoza nkavuga nti ko ari Tabita bavuze ko nta wamuze ndashaka iki ariko kubera ko mfite uburere nkaba mfite na sense ya professionalisme nagombaga kubifata ibintu nkabigira ibyanjye kuko ni ibyanjye ikiganiro ni cyanjye nta muntu ufite droit yo kukifata akakita icyasabisa kubera yuko wenda afite impamvu ye bwite yihishe inyuma tutazi niyo mpamvu nahisemo
cyangwa se tuzi
niyo mpamvu nahise mubwira ni stop ikiganiro ni jye wagikoranye na Anicet umutumirwa watumiwe muri iki cyumweru ni jye wamutumiye Anicet icyo kiganiro ni jye wagikoze impamvu rero nkubwira ngo ntabwo ndi bugutwara umwanya munini ni uko mu by'ukuri ntabwo nje hano kugira ngo nisobanure uti kubera iki kubera ko ibiganiro byanjye byatuganire hari abantu benshi cyane babikunda abantu babikurikira baduha za komantere nziza babikunda abo ngabo baranzi bazi icyo mpagarariye bazi uwo ndiwe bazi valeur zanjye bazi pozisiyo yanjye ku bintu by'abantu barengana nk'aba idamanje nk'aba karasira nk'aba rusesa abagina barabizi kuko nagiye mbigaruka ho kenshi cyane mu biganiro ikintu noneho ariko abo bagewe urumva abo ngabo abantu banzi ntabwo aribo ntindaho nta nubwo banteye impungenge kuko message zanjye barazumva abumvise buriya bucagagure bagiye bashyira kuri za social media bakwizakwiza mu bantu bagafata ikiganiro bakagenda bavanamo utuntu bagahita bashyira kuri social media kugira ngo abantu abari byo bumva byonyine abakunzi banjye banzi basanzwe bakurikira ibiganiro byanjye ikintu bahise bakora bahise bajya kumva ikiganiro cyose urumva abo rero bahise bana za feedback nyinshi bambwira batari ko se abantu bashyizeho ibi bintu bari bagamije iki ko ikiganiro cyumvikana neza urumva abo Rufurema sinisobanura mbatsindaho kuko abantu abakunzi batuganire abakunzi bacu na Ashibe barabizi bazi ibintu farere zacu bazi ibyo tuhagazeho bazi umurongo turiho dukurikira ntabwo mbatsindaho wenda aho natsinda gato ni ku bantu batadukurikira kuko nabo barahari batakurikira ibiganiro byacu bakaba wenda batari banyumva mu bindi biganiro aho ngaho niho natsinda gatoya noneho ariko rero naho ikintu nababwira ngo bajye mu biganiro byanjye bindi bagende daporo babanze bumve kiriya kiganiro be kumva turiya ducagagure bagiye bashyira kuri social media bagende bumve ikiganiro niba badafite n'umwanya bumve introduction gusa bageze aho nahaye ijambo Anicet n'ikibazo namubajije mubaza ni imanza nk'izi ngizi bazikuzaniye wowe wa ko wiza amategeko wabigenza ute ukorana na guverinoma n'iriya guverinoma uzi neza yuko abari hejuru abo abakuri hejuru bagutegeka ibyo bifuza ubizi neza wowe wabyifatamo ute baguhaye imanza zimeze kuri iyi urumva mu by'ukuri ntabwo ndi bujye muri deep kuko dufite ikiganiro samedi iyi samedi saa tatu za mu gitondo za hano Ottawa ubwo ni ukuvuga saa cyenda z'amanywa saa cyenda za nimugoroba kuri ku bantu bari i Burayi no mu Rwanda tuzaganira kuri iki kiganiro noneho tukanasesengura bigafasha abakunzi bacu kugira ngo bumve nabo bumve ibintu bishobora kuba bihishe inyuma y'izi mesaje bakunze gushyira kuri social media bagenda badisositinga nk'uko babivuze bagenda batransforma urumva noneho rero jyewe ikintu nshaka kuvuga kubwira abo bantu wenda badasanzwe bankurikira by the way Jean Paul najaga gushimira aba bantu kuko barimo barankorera ikiganiro cyanjye barimo baragikorera publicite cyane ubu rwose n'abatajyaga bacyumva ubu ngubu baraza gushaka kucyumva kugira ngo bumve aho biriya bintu byose byavuye noneho bajye ku biganiro byanjye na nsanzwe ntanga bumve umurongo mpagazeho bajye niba atabona umwanya wo kubijyaho bajye kuri YouTube videos zanjye mfite YouTube channel yitwa MK by MK ni benshi ushobora kutahita ukibona ariko nushyiramo ijambo ngo interuro ngo never take anything for granted ku bantu bumva icyongereza never take anything for granted MK urahita ubona ama YouTube videos yanjye harimo ibiganiro nakoze kuri idamange na postinze kuri idamange hari ikiganiro na postinze kuri kizito hari n'ikiganiro na postinze kuri rusesa abagina ubwo abo ni babiri mu bavuzwe muri biriya muri turiya ducagagure bagiye bashyira kuri social media ubwo barahita bumva umurongo wanjye kuko ntabwo waba ufite uyu murongo none ngo ejo ngo kubera ko Karasira yafunzwe ngo uhite uhindagura ntabwo ndi kuri iyo nivo jyewe mfite icyo mpagarariye ndakihagarariye ningihindura nzabanza nkibwire abakunzi banjye mvuge n'impamvu sibyo ubwo rero ikintu rwose ntabwo natangiye nkubwira ngo singutindira ariko yenda ubanza ntangiye kugutindira
oya reka ubundi ho ikiganiro cyo tuzajya ahubwo kirarikira abantu bazaze bagikurikire kuko urumva ko harimo
navugaga ngo utazabona umwanya wo gukurikira za tuganire zanjye kugira ngo yumve ibiganiro byanjye uko biba bimeze sire yanjye uko bimeze kuko burya kuri radio iteme hari abantu benshi batanga ibiganiro ariko ibiganiro byose ntabwo bimeze kimwe ikiganiro cyanjye gifite uko cyiyidentifiya uko sire yacyo yihariye ni iyo ngiyo watangiye ziriya nzandiko njya nkunda kwandika za Kantarama
ni Kantarama
na Mbarubukeye urumva nzandiko abo bantu Kantarama na Mbarubukeye ntabwo ari abantu begisita ni abantu fikitifu mu by'ukuri ariko niko jyewe niyo sire yanjye niko ntanga ibiganiro byanjye ku muntu ushaka kubikurikira udafite ikindi kintu cyihishe inyuma arabyumva kandi bikamuryohera rwose
erega Emerance no mu kiganiro wakoze ejo bundi uretse n'ibyo keretse uri bangamwabo urete ko bangamwabo nyine ari izina ry'ikinyarwanda wanavuze ko famiye yanyu bagiye bareze wavugaga ko ari Anne uko yibye amafaranga ibintu nk'ibyo nabyo bivugaga nk'aho bakoze icyaha kuki byo babyibaye kuki byo babishyize ku ruhande byo ntibabivuge ngo bumve ko nabubanga noneho nuko basangira ibanga mwabo
hari n'abantu bagiye sistoma bumva ikiganiro bamaze kumva turiya ducagagure bahita bajya kumva ikiganiro barambwira baravuga bati ariko se abantu baposize ibintu nka biriya babikuye hehe ese nka hariya wavuze yuko yuko kuri ko Karasira kubona ya batanga amafaranga na oya apa na Karasira ntoza eduse sabagina avuga yuko umuntu yasenyeye cyangwa se yatwikiye inzu ku bushake ko rwose bakuriye kumukurikirana kubera ko bimeze nk'ibyo umujyi wa Kigali wakoreye kwa Rwigara ko rwose cyari icyaha gikomeye kuki batumvise yuko batumvise message washakaga gutanga kuki ibyo byo batabitsinze
ngo bitinde kubera ko bari malicious
kubera ko bafite ikindi kintu bagamije
ibintu kubivuga gusa kubera ko tugomba kubivuga ariko si uko tuyobewe ko hari ikindi kintu cyari kihesha inyuma yabyo guhera ku watanze ikiganiro ntabwo muri abantu babiri bari ntabwo muri impanga nta n'ubwo mukora ibiganiro bimwe nta n'ubwo ari ukubitiranya nta n'ubwo ababivuze ariko batabazi ibyo rero nibyo niyo mpamvu utakwiye no kubitindaho umugani wawe
Jean Paul kuvuga ngo umuntu ngo yavuze biriya bintu ngo atazi ngo atumvise neza ngo ntabwo ngo tufite amajwi amwe Jean Paul ko ibiganiro byanjye byose ko mbitangira mvuga izina ryanjye mbwira nawe umuntu ushobora kwemerera kuvugira ku radio ya ku iteme afite ashobora kugenda agafata akibasira umuntu akamutukime iminota ingana kuriya avuga umuntu kandi atavugwa umuntu wari we atabaje kwihapene ngo afate umwanya yumva ikiganiro kubera ko yateganyije kuza kugikoraho ku mantere uwo muntu niba adashobora gufata akanya ngo yumve ikintu kugira ngo ashobore gukora komantere aze akubite ibintu kuri radiyo iteme ryawe abikubiteho atanabanje kwirasenya uwo muntu koko afite iyihe nivo d'education ye ingana gute ni gute ushobora gutinyuka kujya kwandagaza umuntu kuri radio utazi n'uri kuvuga uwo ari we utafashe utumva ko birempo rutakubanza kumva ikiganiro kugira ngo ubone kujya kuri social media kugira ngo ubone kujya kuri radio kuvuga umuntu umuvuga ibintu bingana kuri iyi ubwo uba ufite iyihe niveau d'education bityo
urumva ko ari hahandi bigeraho ntayakubwira ati kanaka arakwanga ubwo nyine nawe bikurikira ukabyumva asigaye ukamutega mbushi
ubwo rero urumva reka tugiye kubisindaho kuko biradukerereza nkuko nakubwiye nigeze kubitangamo ikiganiro ibi bintu bene aba bantu baradukerereza bikaba bitumye nongera kutibutsa abantu yuko iyi samuti saa tatu za mu gitondo za hano tawa saa cyenda z'iburayi no mu Rwanda dufite ikiganiro tuzaba turi kumwe n'abatumirwa benshi barimo atabitabo barimo ba nisep twari turi kumwe barimo ba shire barimo n'abandi bazaza
kufata
oya nabumvira bareba kuko bene ibi bintu biratureba aba bantu rwose aba bantu badukerereza baratureba tugomba kumenya tukabivugaho tukanamenya ikihishe inyuma yacyo yabyo kugira ngo abanyarwanda bamenye aba bantu aba ari bo n'icyo bagamije kuko nituguma tubirinda n'abantu nk'aba ngaba nkubwije kuri ko nta hantu tuzagera kuko umwanzi uwo turwana nawe ntabwo ariwe turi kurwana nawe
ubu Benon turi kumwe nawe ahangaha ku murongo we yashobora ko yumvise ari igishinwa turimo kuvuga ahangaha reka tuze abantu tubararikire kuzana muri icyo kiganiro cyo kuwa cya samedi saa tatu amasaha ya Ottawa na Etats Unis Washington ndetse saa cyenda ku masaha yo mu Rwanda no mu Burayi ibice n'ibyo mu Burayi ubwo bazaze ari benshi bumve noneho ikiganiro bazaba kizaba hari kizatanga umucyo ndetse no n'izindi gahunda zindi muzamuduhishije
urakoze cyane Jean Paul
urakoze reka rero mpe ikaze wakoze Emerance mpe ikaze Bwana Ngombwa Benon Ngombwa rero nguhaye ikaze muri ikiganiro wakoze kandi kongera kwifatanya natwe aho ngira ngo ibiriya byo twarimo tuganira na Emerance sinshaka ko inza ku confusing cyangwa tugira icyo tubiganiraho nta nubwo ariyo ngingo nyamukuru twateganyije kuganiraho uyu munsi gusa ni ukurarikira abantu ikiganiro ibiganiro bya tuganire biba kwa gatandatu samedi ndetse n'ikindi gihe bibaye ngombwa ariko hakaba hari impamvu yatumye nifuza ko aza gutanga ikiganiro nako gutanga announcement muri ikiganiro cyane cyane ko n'ubushize cya kiganiro cyatumye abantu bamwe bamira amababa cyari cyarabaye n'ubundi cyari twacyanonsheje ahangaha muri ikiganiro cy'uyu munsi ngombwa rero ikaze muri ikiganiro mubise bimwe mu byo turi bugarukeho bimwe nari nabibwiye abagenzi bacu badukurikiye ariko reka mbanze numve ko ngufite muri studio Benon
urakoze Jean Paul ndagushuhuje n'abandi bose badukurikiye nakurikiranaga ibyo mwavugaga nyine ubwo biba bibabaje yumva abantu bavuga ko bari mu rugendo rumwe namwe bagatuma bakavuga ibintu bakananirwa kuvuga ku byo bakagombye kuba bavuga ahubwo bakajya kwatakinga umuntu uri in the same front ubwo wumva biba bibabaje ariko
bibabaje cyane kubera ko nyine ntabwo ari ukubera ko uvuze ikintu kidakwiriye Benon umuntu akaza akubwira atangaha wahakota ndabafite abantu benshi bankosora ahangaha muri radio nkabavuze nk'ikintu yenda kitari factual kidafite yenda bavuga bati ibyo byarahindutse baranyandikira kandi nkagira courage ndibaza ko abantu badukurikira barabizi nkavugana ubutaha ndashaka gukosora ikintu runaka ibyo nta kintu kibi kirimo na rimwe kuko turi abantu twese dushobora kwibeshya ushobora gukora ikosa nkaza nkubwira ni hari aho wibeshye cyangwa se iyi information ufite yarahindutse iri updated ukagira uko ubikosora ariko umuntu aranenga ubutabera ikiganiro cyari kigamije kunenga gusaba ko kwibaza niba koko abacamanza b'u Rwanda batarateshe agaciro cyangwa batarakitesheje cyangwa bataragataye ariyo ngingo nyamukuru warangiza ukavuga ngo message yindi yari irimo yari igamije kuvuga ko igomba gukubita inyundo abantu bagana ubwo bucamanza bwayo ntabwo navuga ko nk'icyo kintu wavuga ko ari ikintu cyo kwinyora gutyo gusa kuko hari abantu bamwe tubizi ko hari igihe bibanezeza kuguma nyine biruka kuri treadmill bakabira ibyuya nyine biruka nk'ahantu hamwe kubera ko haba ari impamvu zindi ziri inyuma yabo ni impamvu rero yatumye tuvuga tutereka tubanze dutangiye announcement niba koko kujya nanjye ubwanjye hari abantu bari legitime banyandikiye bambwira bati ibintu kubera ko ari soundbath bakase bagatekereza hari koko ibyo bintu koko byabaye gusa nyine nk'uko na Emerance yabivugaga ufite ubwenge cyangwa se uvuga ati no abantu ndabazi yagiye kureba ukuri kw'ibintu ariko babyacitse bo nyine bo hari igihe bashobora no kubifata nk'uko babyumvise Benon rero ndagira ngo ntatinze tujye kuri izi ngingo ego warugiye kuvuga ikintu Benon
kubwira abo n'abantu koko mwamukwiriye gufasha mu gasobanurira ndibuka kera twiga mu high school hari harimo nk'abagama barimu mu by'ukuri twa consideringa nk'abaswa uguha definition y'ikintu noneho yazakikubaza agashaka ko uzane exactly uko ibintu yabyanditse mu ko notes yaziguhaye wasobanura mu kindi cyongereza niba bigenda gute simbizi hari ikibazo cy'indimi icyo gihe ugasanga ntabwo yumva neza yuko washubije igisubizo kizima nibwo uwa wagiye muri dictionary ukagikuramo ariko kinyuranye nibyo we yanditse ubwo akavuga ati ntabwo ari byo ubwo rero abanyarwanda hari ikibazo dufite cyo kumva ko exact uko ntekereza mutwe wanjye uko ibintu bivuga ariko nawe ukwiriye kubivuga wabivuga ukundi nubwo byaba ari the same meaning ariko utakoresheje same terms nk'izanjye ugasanga biduteje twacyafite icyo kibazo cyo kutumva ko abantu turi benshi kandi dufite brain zikora mu buryo butandukanye buri wese innovation ituruka no muri uko gutekereza cyane abantu bakavuga ibintu mu buryo butandukanye ariko biganisha ku the same goal so ubwo abantu icyo ni ikintu n'u Rwanda rwiza twifuza icyo ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo abantu bige kumva what people want uko abantu bashaka gusobanura ibyo bavuze
erega beno ni ukubera ko nyine wowe utanabifite ukagira ngo n'ibintu binayoberanye ni nka kwa kunduzi abanyarwanda umuco yaba yaravuzwe n'abanyangora n'abandi nabyumva nabo yende bafite umuco ujya kumera nk'uwacu abanyarwanda nibo bajya gusaba mugeni wagerayo bakakwereka uruhinja ngo nirwo ngo waje gusaba bakakubwira ibintu nyine wumva ko atari byo ariko ukabubiza ariko bakaba batanze message ukakubwira ngo waduteye amazi ngo imvura ngo itunyagira ngo ngo tugusabye lift ngo baducaho ngo uraksere ngo dutera ngo amazi ari mu kiziba aho ngaho ibyo bintu umunyarwanda babizi ko atari ko byagenze ariko ubutumwa babufata bazi ubutumwa ubwaribwo ntabwo message ni ikiganiro cyatambutse ejo bundi kwa gatandatu umuntu wese azagikureho reference yumve ubutumwa burumvikana iyo irony yari irimo nta confusion irimo ahubwo byantera ikibazo kumva uwo muntu yenda n'ibindi yabavuga legitimite dushobora kubiha iyo ariyo biba bigoye cyane kugira ngo byemere yes nigeze kumwumva n'umudamu witwa mwemerera nanze nirinze kumuvuga avuga ngo abatutsi ngo bo kukibuye ariko ashobora kuba anafitanye n'ikibazo n'abatutsi bo kukibuye by the way kuko uziko nabyibagiwe yigeze kuba ngo abatutsi bo kukibuye ngo bicukuriye imyobo ngo yo kuza igihe cya genocide donc ibyo bintu nabyibagiwe ahubwo nzabiha emeranta zabihereho bishoboka ko yenda yifitanye ikibazo n'abantu yenda by'umwihariko bwite cyawe yenda nako tukabitindaho kandi ari yenda ari ibibazo personnel ntabwo wenda atari no kuvuga ngo ni na context ni substance yatakingaga twarara ahangaha tugiye muri ibyo ngibyo Benon kandi hari byinshi nshaka ko tuza kugeraho nagira ngo niba yenda duhere kuri ibi bintu twa twabiganireho n'ubushize nahereye kare mvuga cyangwa natangiye kare mvuga ibintu bya Kagame n'abajeneho ejo bundi yagize atya yanako avuga ko yapromotinze Pascal Muhizi amugize brigadier general ariko asohoka ari umwe wenyine rukumbi mu itangazo ntabwo ibyo byakabaye ari ikibazo yenda hari nk'ibintu yenda avuye ku ishuri bidasanzwe agiye guhabwa imirimo idasanzwe ibyo byakumvikana nta nubwo ari n'ibintu bidasanzwe ariko kugira ngo ubikore umaze iminsi itatu utanze promotion y'izindi rank nko mu rw'urwo rwego ndagira ngo nawe nk'umuntu waciye muri ziriya nzira umbwire niba hari logique irimo cyangwa ari igihe bya bindi byo kuvenda ngo ni ukunenga gusa simbizi niba ari ukubyumva nabi niba ari ukwegizajera cyangwa niba ari ukujya kurenga nkavuga ko ikintu cyose nakivanamo kunenga wowe urumva harimo logique yihe iniki cyatuma utaributse Muhizi kiriya gihe wapromotingaga ba Rwivanga cyangwa se n'aba Jean Paul Nyirubutama
urakoze Jean Paul ntekereza ko abantu kugira ngo bumve neza ibintu byo mu Rwanda bya Kagame bakwiriye kureba gushakisha dictator playbook bakareba how it works bakareba Kagame arimo asoma mu gitabo kimwe n'aba dictator bagenzi be babayeho ibyo akora rero ni ibyo ngibyo nibyo abasubiramo amapeti yahariya uburyo mu by'ukuri bayatanga harimo abantu ba kera basaziye kuri the same ranks bari bafite guhera kera ntago ubundi abantu bagombye kuba promoted bitewe n'akazi kabo imikorere haba evaluation bakareba uburyo bakora noneho bakareba igihe bamaze ariko yantagaye ko bimeze bareba abantu bari loyal kuri Kagame none bakagenda ba promotinga gutyo noneho buriya igihe cya promotion niba kigeze bajya muri iyo censorship kureba abantu bari buze kuba promoted noneho mu kugenda baselectingamo ba promotinga nabo baza gusiga inyuma niho uza gusangira ugasanga hagendemo n'umuntu yenda badafiteho n'ikibazo bavuga tuyimo nta kibazo twari tumufite hari ko bakikaga nawe yagende mu bandi baze gupromoting nawe akagenderamo nayo makosa nicyo kiba cyabiteye hari abandi benshi baba basigaye batabaye promoted ubwo rero usanga koko ari ibintu biteye agahinda kuko kuvuga ngo baraje hagasohoka itangazo ngo bapromotinze umuntu inyuma y'iminsi mike bapromotinze abandi ibyo bigaragaza inefficiency cyangwa se kubura kwa transparency kubura umucyo mu bikorwa kuko nta mpamvu wasobanura impamvu ataziye rimwe n'abandi uretse kuba baragiye gusanga bagasanga baramwibeshyeho yaragendeye hamwe n'abandi batahawe umugisha ngo babe promoted kandi yenda nta kibazo bamufiteho mu by'ukuri urumva bajya gushakisha yenda niba atemera ibyo bakora n'iki bakabura icyo bamushinja bakavuga ati nyamuneka twibagiwe umuntu ariko we nta n'ikibazo tumufite ubwo bakagaruka bakagera so biragaragaza akavuyo gahari gateye
ubwoba
ku cya promotion nicyo gicyo rwose nayivugaho Jean Paul nene biragaragaza ko harimo umwijima mu buryo amapeti atangwa nibyo
urakoze cyane umwijima kubera ko bidaca mu nzira bisanzwe ubundi yaba ari ibintu bica mu yindi za board zabyo byagira imbere ya Kagame biri approved n'abandi ariko binagaragara ko nkaha bishobora ko ari nawe wenyine una promoting ibi rero bikaba biri muri ya nzira ubushize ntabwo twari kumwe ku kiganiro nagize ku munsi w'ejo bundi ni hari uburyo Kagame arimo asa n'utegura aba loyalist aribo biyegereza kuva kera yesi ikintu cya narcissism yari agifite Kagame cyo gushaka ko abantu bamwegera bakaba ari abantu bamukunda abantu bavuga ko bumva nyine bamuramya ariko kubera ko yari kumwe n'abantu bakamarade bamwe bafatanyije hari igihe wasangaga harimo aka balance gatoya ubu rero jyewe ikibazo mfite kandi n'abandi bose bakwiriye kugira Benon aba bajenero bose babaye mu gihe cy'intambara bari bafite akanunu cyangwa se abari baribeshye ko harimo agace gatoya ko kuba hari ukurwanira freedom abo bose bagiye bavanwa mu nzira bakayunga abo ngabo bo muri CND batuma avuga ati nibo batumye nge nshobora kugera no ku byo nagezeho kabarebe n'umuroyalisti we birumvikana hari bari kumwe ni nahoze muvugaho mu kanya avuga kandi inkuru ni a true story aho kabarebe yisobanura kubera madamu ngo ajya gusengana n'abarokore ariko batari mu gitabo cyiza batari muri good book ya Jeannette ariko Kagame akarenga akavuga ati muzi aba general ukuntu uzi grade ya general ukuntu iba imeze nkibaza niba niyo ngiyo nka kabarebe ashobora kuyishimira cyane cyane iyo reba abamubanjirije bose bari imbere ye uburyo babayeho yewe none hakanireba na nyamvumba wari full star general n'uyu munsi ushobora kuzakizwa inda nuko yakongera akajya guterura mama mu minsi yenda iri imbere kuko ibyo byo abikoze azongera uretse ko binyuranyije n'iyo rank ya general ariko azongera agaruke ubushize twabitinzeho twabivuzeho nako ntitwanabitinzeho cyane ariko kuri Kagame we yabwira abantu ati mugomba guharanira kuba generals kuki yirengagiza abo bandi bose b'umuntu adashobora kwifuza kuba umubwiye ngo mbe general nka kabarebe nakubwira ni naguma na nakwemera nkanyo nka umunyonzi w'igare cyangwa ngatwara moto uwaba general nka nkabariya bose baguma nyine bikanga uretse kubangura yambaye ufite icyubahiro cy'akanya gato ariko ntacyubahiro ufite uretse yenda ko ugiheshwa n'ukuba umwubaha cyangwa se umusenga ibyo rero ntabwo nibaza ko hari umuntu mu gisirikare nyacyo byatuma bariya abantu ba general bavuga bati nanjye ndumva nifuza kuzagira hari kuko kurundi ruhande ahubwo biba ari ikibazo kumva ko iyo hageze ubugiye gupfa kuko Kayazura yahoze ari interpreter wa Kagame w'Igifaransa mu ishyamba Kabarebe yahoze ari EDC we na bariya ba maiskotiye yose ari guhera kuri Rwagasana ukajya kuri Baruki ukajya no kuri nabandi bose nuko bizagenda nibo bantu bagiye barwivanga babibonye ko batangiye kongera kuba promoted mu zindi nubwo ari muri ayo makayonga ariko ibyo ntacyo bivuze nabo batangiye guhabwa iyo myanya buhoro buhoro arimo aragenda ashaka yazamura aba royalist ndagira ngo ukore commentaire kuri icyo kintu Benone niki gituma twege dushobora kubibona aho ibintu biriho kwerekera bigaragara ko Kagame agiye kurimbura igihugu kandi ko adashobora no gusurvivinga ko mbizi neza ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'inzara ikibazo cya insecurity ikibazo cya AIDS ikibazo cya amafaranga bankruptcy iri looming muri kiriya gihugu niki gishobora gutuma abo bantu badashobora kubibona ngo noneho sinavuga yenda ngo bakore protest ku buryo bugaragara ariko nibura sign yuko babyumva ko ibyo babeshwa ko ari ububasha cyangwa ubutegetsi ntabwo bafite ibyo byaba byishobora no kuzana impinduka zikomeye cyane mu gihugu kuko nabivuze ko abanyamurenge turaza kumva mu kanya uburyo barimo bahaguruka nibaza ko yenda ubwo butumwa bushobora guhabwa n'abandi bari muri kiriya gihugu bavuga bati wavuga urumwanzi utavuga urumwanzi message uyibaza tubona batabona ni iyihe Benone
abantu ni ibintu bigoye cyane kumva no gutekereza ibintu bibere wacu cyane cyane ko ibyinshi Kagame bikorera abantu bavukiye benshi mu buhungiro cyangwa be ya majority yabo n'abantu bari mu buhungiro bahagurutse bavuga ngo bagiye kurwanira uburenganzira bwabo barwanya igitugu barwanya ubuyobozi butuma umuntu atavuga ibyo atekereza atisanzura ariko none bakaba ari bo noneho babaye cishwa ha nubwo Karasira yigeze kubivuga noneho bakaba barahisemo kuba Karame mwidishi ibyo avuze byose bakoma mu mashyi barushanwa ku kubyinira umusinzi mu by'ukuri nk'uko ubushize nigeze kubivuga navuze ni Kagame he's drunk yasize ubutegetsi kandi ubutegetsi ni ikiyobyabwenge kibi iyo utabashije kukigenzura ngo ukihane ukirinde umenye igihe aho ugarukira kirakora putinga cyane rero Kagame ni umuntu wasinze kera noneho dufite abantu mu byinira ariko noneho iyo ushaka kumenya ngo babiterwa n'iki n'iki batareba nibwira ko nta kintu batareba na kimwe ahubwo ikibi batera wakirebera mu zindi dictatorship zose zagiye zibaho dictatorship igira abantu bayibyinira bayivugira kugeza ku munsi wa nyuma abantu baba bakirwana bavuga ati nta kibazo gihari turakomeye ibyo abantu bavuga ni ukubeshya kugeza ku munsi wa nyuma Hitler niko byari bimeze yafite uwamuvugiraga Francisco Franco wantuza wa Spain niko byari bimeze nawe kugeza yiyahuye bari abambari we bari bakiririmba bavuga Augusto Pinochet wa Chile nawe ni gutyo byageze kugeza afashwe na hariya rero bariya ni abantu mu by'ukuri bayobowe n'inda ariko bareba ibintu byose bigana ntabwo ushobora kumbwira ko bareba bagahera ku bantu batangiranye mu by'ukuri na Kagame ukareba uko structure yari meze yenda igihugu ki tureke n'intambara igitangira kuko Kagame ntiyarahari ariko kareba aho yazi aho yaje yabisanga abo yahasanze bose basamukaka bagashumba kayumba abantu bose aho bari madodo abantu bose bakareba aho bagiye bajya noneho ukagenda ugafata abo bana bato harukika rusisi bara abana badashobora no kugera n'ahantu abandi bayobozi bari ubu uyu munsi bakaba ibo wumva ko ari ibitangaza baruta abo bandi bose Kagame yagiye yigizayo umwe ku wundi ugasanga ntacyo batareba ahubwo ari ukwemera bakavuga ati duhebeye urwaje buriya benshi baba banavuga ati yenda afite nafashe amafaranga afite akazu nubatse rero ntabwo nshaka gukoma rutenderi batanesha inzu yanjye ariko tuzi ko buriya hari ikintu bajya bakunda kuvuga ngo bavuga ngo ariko ngo murashaka ko perezida avaho ngo ubu Libya ko Kadafi yagiye ntimurebe ibyakurikiyeho ariko iyo umutegetsi agumye ku butegetsi agashyira igihugu mu rugabangabo habeho sisitemu y'uburyo umwe avaho undi ajyaho kandi afite ubuyobozi bw'igitugu yambura abantu ibintu byabo yica abantu arenganya abandi ni ukuvuga ngo nta ahuga haba aganisha igihugu abakiganisha mu nzira nk'iza Libya kuko icya mbere tuzi ko nta muntu uzahora iteka ryose yenda tuvuge n'ubwo abantu twese twemeye tukaba bampe mukenda muke tukavuga tutereka tuyoboka ibyo avuga igihe kizagera apfe agenda atagihari n'ejo bundi amaze gusaza aranagiye ararangiye noneho rero icyo gihe iyo igihugu yagiye agasenya institution zose akaba nta kintu na kimwe yigeze akora kugira ngo habeho strong institution zubaka zifite icyo zikora usanga iyo amaze gupfa agiye yenda tuvuga na zizewe natural death igihugu still kijya mu nzira nk'iya Libya kuko ntabwo kiba kiri under control ya institution iyo ari yo yose habaho power struggle kurwanira ubutegetsi kuko aba basigaye bose nk'ubu mu Rwanda abo bantu bose uvuga bakiri inyuma ya Kagame ntawe bazi nk'umuyobozi wundi ntawe bazi bakuraho instruction ntawe bazi wababwira icyo gukora bumva umuntu umwe Kagame uwafatiye bakasanga Kagame yamanitse umubyeyi wabo mu mujyi yababwira ati murase umuntu akarasa umubyeyi we muri bariya bose urumva so ni ikibazo gikomeye abantu bameze gutyo batigishijwe institution batigishijwe uko ubuyobozi bukora batigishijwe kumva imiyoboro ikora gusaba bakumva ikintu kimwe bashingiraho bakesha promotion ari ukumva ngo Kagame arashaka iki icyo ni ikibazo gikomeye gituma buri muntu wese ufite ubwenge ahaguruka akarwanya imiyoborere nk'iriya kuko yewe aho bizarangirira biba biganisha ahantu habi cyane kandi nabo ntekereza ko bareba ni ukuvuga ngo warebera ahantu hose abadikiteta babaye nta hantu na hamwe irangira amahoro so iyo ugiye gufata rero abantu nka bariya rwose ukareba ahantu bihera ukareba abantu bose ukuntu byagiye bigenda ukareba abato mu by'abagamba uyu munsi ngo mu by'ukuri ngo bafunze umuntu ugafata umuntu nka domu ugafunze ngazira kwiba telefone ugafata abantu bose busagara esikora wakabaye afite ibyo yigisha abanyarwanda urubyiruko iki byose aho bose akabafunze umuntu wigisha abantu ubukotanyi akaba ari bamuriki ibyo bikwereka ko mu by'ukuri nk'uko wabivugaga Kagame bafite program ayo kugenda yigizayo historicals abantu bazi uko ibintu biteye uretse ko abantu benshi bagenda baba culprit mu by'ukuri abantu bose bakwiye kwihuta mu gituza bakareba kuko Kagame burya Kagame umufashe we ku giti cye ukamuhagarika iremera ukamubwira uti shaka umuntu umwe mwarwana nawe ukamunesha he can hardly find one sinzi ko yapfa kubona umuntu umwe yavuga ati uyu namufata akamukubita ni ukuvuga ngo we akoresha weaknesses z'abantu nyine nk'uko ubivuga abantu bahari bame mu cyenda mu cye bayoborwa ninda niyo bakoresha guhemukira abandi so agenda kubitumwe kuwundi umwe kuwundi uwo nyamvumba uvuga aba yarakubise abandi na wareba n'izindi ngero zose akubitumwe yamurangiza uwo yakoresheje gukubitundi nawe akamukubitisha abandi gutyo 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 nta wazasiga nokuvuga ngo abantu bose ngiye yo mbareba ugomba kumenya ko abantu bari mu Rwanda ushyizemo nabo bagenerozi bose n'abantu bari under dictatorship bari slave kimwe natwe twese ahubwo burya akaga kabaho sinzi hari ibintu bajya basoma muri Bibiliya yuko ngo Mose yagiye agasanga umunyegiputa amereye nabi abisirayeli aho yabakoreshaga uburetwa arangije aramwica amutaba umucanga arangije agiye asanga abisirayeli ahantu barimo kurwanira aravuga ati murarwana mupiki umwanje aravuga ati se urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa atuzi ko nabivuga bikamenyekana ni ukuvuga ngo noneho Mose ahita ahunga agiye kuregwa na mwene wabo mu by'ukuri yarengeraga rero burya ikibazo dufite hariya abantu bose ni slaves uhereye ku abo bagenerozi wavugaga natwe twese n'abantu bose Kagame yavangiye hamwe abakoresha uko ashaka yabagize nk'amakarita arabakina uko yiboneye noneho iyo ugerageje no kubabwira babireba ibyo uvuga hari byo bababireba aho babagana ko ishyerezo ariko azabagenza 2014 nibwo ibingira yavugaga ukuntu ngo Rwigema w'urugamba rwari rwamunaniye iyo batagira Kagame akaza akabereka uko urugamba rukorwa bitari gushoboka ubwo yabivugaga agira ngo agure abe loyo kuri Kagame ariko ejo bundi baramufunze ngazi ibintu bya COVID amaherezo yabyo ibyo genero arafatwa nka mayibobo yo ku muhanda akagenda akabura bikarangira ubwo bakaba ari bamenye aho bizaherera no kuvuga ngo buri wese arareba aho ibintu bigana ahubwo nta kareji harabura kareji yo kugira ngo ubwitange bwo kugira ngo abantu bahagarare bwa butwari koko abantu bakunda kwirata akavuga ati turi intwari twarwanye n'interahamwe twarwanye na X-File ntabwo ubu noneho niwe wa mugani bajya bavuga ngo urushyize kera ruhinyuze intwari bwa butwari abantu bavuga bakunda kwirata bakunda kuvuga ubu noneho buranakenewe cyane kugira ngo bahagarare barebe mu maso y'umudikiteta kandi udafite imbaraga ribakoresha noneho bahaguruka bavuga ati no ibi turabyanze ntabwo twakwemera gukomeza kuba gutya ntabwo twakwemera gusubiza igihugu aho cyavuye kubera inyungu z'umuntu umwe ku giti cye naho ubundi bitari ibyo rwose ntaho bava ntaho bagana kandi ntekereza ko uri kose kubona Jean Paul Rakoze
urakoze Benon ndagira ngo iyi nkuru y'ibi bintu bya iyi contradiction y'aba freedom fighters cyane cyane nk'abantu tuzi uriya mutwe w'abarinda Kagame urawuzi neza ndetse n'abasirikare b'u Rwanda ikintu kimbabaza ni uko bakoresheje iryo jambo rya freedom fighters freedom iyo rivuga kurivuga abantu bashobora kurigira nka rikavugika gusa nk'uko mbese mu buryo buri donc bworoshye ugapfa kubivuga gutyo gusa ukumva mbese ngo na freedom fighter na freedom fighter na mukamarade n'iki ariko bifite ibisobanuro byinshi cyane kubera ko n'umuntu uharanira ubwigenge ubwisanzure liberté ariko bugabo niyabo ntayo bafite ntabwo ndi ikintu cyakabarebe n'urugero rwa hafi cyane cyane kandi rukomeye ndagira ngo uwumve n'icyongereza benshi mu badukurikira baracyumva ariko batadukurikira batacyumva baraza kubivuga mu magambo make cyane n'umunota umwe gusa wumve General Elliott Mwine muri Uganda aho yavuze amagambo kandi ndabizi ko uyu munsi ntabwo turi bufyuke bavuga ngo arafunzwe cyangwa se ngo yaburiwe irengero cyangwa se ibi nibi yambuye impeta yagiye gucibwa imanza reka twumve amagambo yavuze kuri President Museveni
I think he knows that I am not after these positions that people clamor for and perhaps that's why he would rather take care of his political interests of balancing here and there and I remain a freedom fighter and I admire him and thank him as my teacher, my mentor, my leader and my hero. I will continue to give him my genuine support and advice. And to me now, I think the best advice we can give him is prepare for a smooth transition so that we ensure stability and long-term peace for the long future. You know, it should be our duty to save him from being Ngambanyenka. Wanyakwere have a proverb, Ngambanyenka nyukamaru wa mazi, that the one who does not take advice brews some bad beer. But we should save the president that problem. Or we should save him. There is a disease diagnosed by political scientists and psychologists that called hubris syndrome. It's our duty to help him not have that problem because it is the advice that we give him that will help him to do his work with everybody else and better than he would otherwise done if he was alone. He has given this country his best and he deserves an honorable retirement. He was talking of
Woni Foster General Elliot Mwine aravuga mu magambo make ati icyo tugomba kumugira inama no kugira ngo baheho transition is smooth ihererekanya bubasha ribeho mu buryo butekanye buri mu mutekano nta kavuyo icyakabiri yatanze ibyo yashobora guha igihugu byose yatitangiye igihugu kandi akeneye ikiruhuko ki bese kwinye kuruhuka neza nta mu mutekano mu mutuzo ndetse banemera ko yababereye koko umuro modo uwo bashobora kureberaho uko yakunze yitangiye n'uyu munsi akicyitangiye uyu mu general ubivuga nzi neza ko reka ngo sinzi yenda ko waba ubizi ariko muri 2001 mu Rwanda hari ibintu Dan Munyuza yari icyo gihe yari muri military police yagiye mu kabare hariya mu Kacyiru ari kumwe n'umu musore witwa Maurice Nyaruhirira wari officer junior officer ariko ari ayo muri DMI cyangwa G2 harimo n'uwitwa Muzungu Kalisa yarapfuye nawe yari admin wa military police baraganira none icyo gihe bavuga ko Kayumba Nyamwasa ngo Kagame arimo agenda amwegezayo ariko noneho bariho bumva bari mu kabare bariganira ibintu bisanzwe nta policies barimo gukora nta kintu na kimwe noneho Munyuza aravuga ati atariko ati afandi biriya bintu arimo gukora byo kubona yegezayo Kayumba kandi bari kuzamusimbura avuga ibyo Maurice ati mbonye inkuru ariruka nkajya kubwira Jacques Nziza arirukanka kwa Kagame arangije bahamagara inama Benon inama y'ikitaraganya bava abasirikare bari za cyangugu kigeza division z'abaga zitarabaho bari aba specialized units bari abasirikare bafite za specialized units bafite za brigades bose barare bagenda haba inama n'uvyo inama ishobora ko yaratangiye nka saa yine z'ijoro mu rugwiro Kagame yicara imbere aravuga ati murashaka harya kunsimbura murashaka kunsimbura nabaye iki ninde wabwiye ko naniwe iyo ni opinion y'umuntu uri mu kabare ntanabibwiye abasirikare bariho baraganira binywereye ikirahuri ariko ibyabaye yabaye skandale abasirikare rwa crise ibaye mu gihugu kubera ijambo Dan yavugiye mu kabare anywa ikirahuri opinion ye ingabo zibararama modoka bakubitamwa amavuta umuntu wese ufite ikintu yarakuriye independently yaraje yarari muri iyo nama bararabicemo banze baravuye mu nka saa 9 ndagira ngo ubwire ko tumwine avuga ibi ngibi yumva ko kuko abikuye ku mutima muri Uganda turabizi ko baravuga barandika abajenero baravuga bati ndashaka kuri tayaringa nge ntabiri nshaka baragenda bakajya korora ntabwo bajya kongera bakabiruka nkaho n'ingurube zabo bakazitwara bariya byabingira bajya kubasenyiraho ikiraro bakoresheje ba coprose kugira ngo bigaragare ko yasuzuguritse ibi bintu nibura wavuga ati Uganda babasirikare ni ba freedom fighters bararwanye barwanira n'ubwisanzure bwabo na free speech no kuvuga ariko ntabwo wabivuga nubwo bose bavugaga ko ari byo barwanira ntabwo bivuga la même chose ntabwo ayivuga kuri bariya basirikare navugaga ni ikimwaro gikomeye cyane kumva umuntu yakwicara ari akubwira ati nguhaye general ariko ubizi neza ko nta n'ububasha ufite wavuga uti se hari igihe general nkiya ibingira imari iki general nkiya nyamvumba imari iki general nkiyo kayongo ubu ngubu afite imari iki general nkiyo Sam Kaka afite imari iki kandi n'abantu bafite ibyo bakoze yenda Kagame atari no gushora kuzakora kugira ngo nagere no ku butegetsi bubwe bene n'ufite komantere ngufi tugasoreza iyi comparison cyangwa se ibi bintu byenda byo gukomeza niba ari mugani wa Majid de Black ni kimwe na bya bindi twavugaga no gutokora amafuka ariko reka tiyete yatokora
ibyo uvuga nibyo ntabwo umuntu yacika intege umuntu yinda kugira ngo atazagira uvuga ngo sinamenye cyangwa ntibambwiye igihe cyose iyo habonetse opportunity no kubivugaho umuntu akavuga icyakagombye kuba gikorwa noneho ubwirwa nawe ubwira bagomba kumva uko bigenda buriya kugereranya rwose ibintu by'Ubugande ni Rwanda ni ibintu bigoye kuko ujya wumva cyane i Rwanda ibinyamakuru nk'igihe binenga Ubugande ariko wakwibaza impunzi ziri i Rwanda zahunze Ubugande ni izihe no mu mahanga hose ibihugu tubamo nta mugande n'umwe ushobora kuhasanga ukubwira ngo nge sinshobora gusubira i Bugande ngo kubera ko ngezeyo ngo bafite ibyo bankora ngo bazi ko yenda shyigikiye Bobi Wine cyangwa se shako perezida ava mu buyobozi ibyo bintu ntabwo bihari mu gihugu cy'Ubugande diaspora ntayihuriye no kuba ushyigikiye Museveni cyangwa se ushyigikiye kava ku buyobozi niba uri umunyayuganda ukaba uri umuturage w'Ubugande ni ukuvuga ngo uri diaspora regardless ibitekerezo byawe uko biteye buriya rero mu Rwanda niho usanga Kagame avuga ati reka abantu bahunga ariko ibintu biki none se buriya Museveni nawe urumva amaze ku butegetsi igihe kirekire ariko kuki adafite impunzi nk'iz'abanyarwanda nk'uko u Rwanda rufite impunzi zingana gutya impamvu nta yindi nuko nibura he took hold of president's office yafashe umwanya wa office ya perezida ayigundira igumaho ariko azi ko abaturage mu bundi buzima busanzwe igihugu ari icyabo bafite right to their opinion bafite uburenganzira ku bitekerezo byabo umuntu adashobora kuzira icyo atekereza n'icyo avuga iyo usanga byemeze bityo mu Rwanda twakabaye tudiscussinga uburyo Kagame yava ku butegetsi mu mahoro ariko nta muntu wakabaye ari impunzi iyo usanga umuntu atanga opinion zize akabaha amahoro nta muntu wakabaye ari impunzi ariko hariya Kagame kwitiranya n'igihugu akumva ko umuntu umunyarwanda muzima yumva bavuga ngo ndi umunyarwanda baba bavuga umuntu uvuga ngo Kagame uba ku butegetsi wica ushaka ufungu ushaka wambura ushaka turagushyigikiye ubwo nibwo bunyarwanda baba bavuga bo iyo bavuga nta bundi ibyo rero nta muntu wakwishimira kubibamo nta muntu wakwishimira gutunga iyo ranka nta n'umuntu wakwishimira kwitwa ubwo bunyarwanda busuzuguritse on that level kuko ubunyarwanda mu by'ukuri abanyarwanda mu busanzwe ni abantu banga agasuzuguro
ariko igihe ufashe iryo zina ndu munyarwanda ukaritesha gaciro ukarimanura ukarigezaho abantu babandi yo bwana abantu bahitamo kugenda bakajya handi bagatekereza bakajyaho bisanzura aho bafata umwanya wo gutekereza uko bazabona igihugu cyabo bisanzuyeho ntawe ubategeka uko batekereza ibuga dushobora gufata ingero nyinshi ntoza eritumine navuga ko bagomba gukiza Museveni akareka kuba ngamba nyenka binyibukije iryo jambo twari dutuye mu banyankore kera
ese ngamba nyenka ni iki n'ubu ndashatse kubikubaza ngo yenda twe urabizi
ni ukuvuga umuntu kuvuga wenyine kugira ijambo wenyine ni ukumurinda kuba nyiri ijambo ari wuvuga wenyine mu gihugu none byanyibukije najyaga ndibuka aho twabaga kera twayaga tugira ikibazo n'abandi bana twari tuvinda imwe noneho mama kambwiye atariko ntugashake kuba ngamba nyenga ubwo eri tumwene yabivuze ndabyibuka nibuka uko mama yajyaga ko kanyaha avuga ati wishaka kuba ngamba nyenga ubwo rero twafata ingero hari ingero nyinshi hari nari mu ishyamba the opinion wahera kuri uwari personal doctor kiza besige arahari ize challenger buri gihe bimubwira buri munsi ati kuye kuva ku butegetsi ejo ntitwabibonye ko ari wari wari muri delegation ihagarariye Uganda muri Somalia mu matora ntawumukoraho aho bitwa ba Henry Tumukunde arahari mu gihugu kinyefuza cyangwa se Jusa yahunzeho Ubugande ngire ngo ubwenda ariko baramupasuwedinze baragenda baramushaka baramuvugisha agaruka yishyuriwe itike n'igihugu agaruka i Bugande ubu ni umuturage ari mu mahoro mu gihugu cye atahinduye opinion noneho agaruka avuga ngo nshyigikiye ko muteza Museveni aba ku butegetsi agugumaho mpaka apfuye ahubwo bakamugarura bamubwira bati nta mpamvu yo kuba mu buhungiro garuka mu gihugu cyawe ibitekerezo byawe bayo bivugire hano nta kibazo so icyo ni ikintu ubona cyananiranye iwacu kandi abantu bagomba guhagarara bakarwana nacyo kugira ngo gishoboke turinde ko tugira umuntu w'ingamba nyenka icyo kintu umuntu wumva akavuga wenyine akavuga uwashatse kwica yamwica akumva ko ari buvuga ati umuntu yiyahuye abantu bose bakabyemera uko abivuze niwe uvuga nta kundi niwe ushinjwa ko yakwishe ariko akavuga ati sinamwishe niwe wishe abantu bakabyemera gutya akumva ko ariko babyemera ibyo ni ibintu mu by'ukuri umuntu wese ufite ubwonko agomba kuba arwanya agahaguruka akarwanya ubwo nk'iyo ugiye kumva nka Rose Kabuye ukumva Kagame ngo yashwanye nawe ngo yamwirukanye ku kazi amushinja ngo izina rye ryabaye headline mu kinyamakuru aho bagiye gusura bakamubaza uburyo yafatiwe mu Budage ngo izina rye riba headline icyo cyonyine Kagame kikamubaza ngo umuntu yafashe headline nkaho abantu bagiye kwandikaho ukababwira uti nyamuneka ntimunyandikeho ibyo Kagame we yarenze no kuba ngamba nyenka yaba niwe wica wenyine niwe ugira ute niwe wiba wenyine ibintu byose ni ikibazo gikomeye ariko ruriya nyine nk'uko wabivugaga ni urugero rwiza ntekereza ko abajenerali bo mu Rwanda n'abandi bo mu zindi nzego yenda n'iza gisivili batari n'abasirikare Fatito Rutaremara bose bakwiye kuba bareba bakavuga bati ese mu by'ukuri ibintu twahagurutse tujya kurwanira nibyo birimo kuba cyangwa dushyigikiye ahubwo ibintu biri worse than what we fought against kuko Jean Paul hari indirimbo nyinshi z'inkotanyi ngiye ngo twazaselectinga umuntu akaza yatangizanyamo n'imwe icyo gihe zaririmbwaga na FPR ariko today those songs speaks against them izo ndirimbo zaririmbwaga na FPR ariko uyu munsi yuzishyizemo wagira ngo zirahimbwa zahimbwe n'abantu barwaye uyu munsi na nitwebwe turimo kuvuga ibitagenda neza mu Rwanda wagira ngo twahimbwe uyu munsi so ni ibintu biteye agahinda bibabaje utekereza ukavuga uti aba bantu abantu bafite imvi mu bwanwa mu mutwe baricara bagatekereza akavuga ati ejo hazaza abaza generation izakurikiraho zizatuvugaho iki zizavuga ko twabasigiye u Rwanda rumeze rute ese bibwira ko generation zose zizemera zikavuga ziti reka twemere Kagame n'undi uzaza bemere baba bacakara mu gihugu cyabo bakwiye kumenya ko abantu batazabyemera abenshi niyo mpamvu bagu twese twatariyo ibyo Kagame yirwa yigamba ngo abantu bameze nayo mu mahanga nta kumera neza udafite uburenganzira bwawe utavuga icyo ushaka abantu icyo nabwira nuko abari genuine abari honest bazakomeza bariho bazabirwanya bazakomeza bitandukanye nawe kandi igihe kizagera bazamuhirika vuba bakoze Jean Paul
bakoze Benon ingingo ndagira ngo nyuhe mu kanya gato cyane cyo nibagiye kubabwira cyangwa se abantu banyandike bavuga bati se byagenze gute niho Dan Munyuzi agiye gufungirwa ikami iryo joro yari yagiye baramuhamagaye agenda nyuma yahaza kujyanwa ku murindi yaje kuvayo rero ajya ku gatebe aza kuzahava banza aribwo yagiye agashyarungi kuyoborayo ingabo ntabwo babibajije gutyo nk'uko babimbaza guti se byarangiriye aho ya ntabwo yarangiriye aho kuko yagiye no gufungwa amara igihe kinini yamaze nk'iminsi adasurwa kami avayo ajya ku murindi hanyuma ahava ajya ku gatebe ibyo rero ntabwo ari ni ibintu biteye ubwoba nyine kumva umuntu wagiye kwinywera karahuri na brochette akavuga ijambo nta bubasha afite bwo kugira ngo agire icyo yahindura mu gihugu nta power nta n'ububasha nta gishoboza bifitiye kwa ariko bikaba biba amufata muri urwo rwego reka nsoze ikiganiro nako iyi ngingo kuri iyi ibintu bimwe Kagame yumva n'aba basirikare n'abandi bose n'abo bakada ba FPL kandi niko binagaragara muri parlement nako binagaragara muri sena niko bigaragara muri cabinet ye ministeriel mwumve iby'iyi mpunzi yagihembe hari ku munsi w'impunzi ejo bundi ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu aho iyi mpunzi mu yandi magambo yavugaga nka bimwe bya Emerance ati turashize twarapfuye ariko dukunze ubutegetsi muri ya ironi nyine ariko yumvikana ko nta ushobora gushimira ibintu uyu muntu yavuze
ndagije Imana Bahati na Gilbert Mugabo na Abanyekongo b'impunzi bacumbikiye mu nkambi ya Gihembe mu karere ka Gicumbi ahabarizwa izibarizwa mu 10,000 aba bombi barishimira kuba u Rwanda rubacumbikiye imyaka isaga 24 gusa kuri ubu ngo bafite ikibazo cy'amafaranga yo kubatunga atakijyanye n'ibiciro ku isoko
cyakora ntitwabura gushimira leta y'u Rwanda itubanye imyaka 24 idufasha muri byose hano mu kumusozi wa Gihembe nta sasu twari twumva nta uraza kudukubita umuhoro nubwo dufite n'icyo kibazo cy'inzara gikabije kiteye n'umuyindi minsi isanzwe cyari gihari ariko leta y'u Rwanda ntako itari yaragize n'ubundi turongera tuyitakambira nk'umubyeyi yatwakiriye iyo myaka 24 iyo ukabyara niba aricyo kinyarwanda umuntu yakoresha gishitse ko yakomeza kudukomangira hirya no hino kugira ngo ikomeze improving ishake ko nabo bafata zero babona nibura makeya yabasha kubatungana n'imiryango yabo
mu cyiciro cya gatatu bo nta na rimwe babona kandi bose ni impunzi urumva rero ko kwizihiza uyu munsi uwo muntu nta byo kurya afite ntacyo abona urumva ko atawijije neza
mwumve contradiction iri muri iyi message ni nayo nibwo buzima abanyarwanda bose Kagame ashaka cyangwa se FPL bashaka kubaho turagushimira ko tumaze imyaka 24 dufite inzara tubona zero 24 yose inzara ikibazo cy'inzara kimeze nabi cyane ariko nyakubahwa nako ndetse guverinoma y'u Rwanda tubashimira ko mutaturashe nta rusasu twigeze twumva uragira ngo ibyo avuga arabeshya arakora reference kuri kiziba kiziba barabarashe aha ni Gihembe vuga ati turagushimira ko mutatwije nubwo tubayeho nabi bamwe barafata zero abandi nta na kimwe bafata nta bushobozi buhari ngiyo Stockholm syndrome ntabwo bambwira ngo umuntu ngo ari 24 imyaka 24 impunzi yahariya yakwemerika ajya muri Somalia Kenya n'ahandi ariko barabizi neza ko abamaombi bari mu nkambi za kiziba bari bayobozi bavuze basabye uburenganzira bwa bwo kongererwa ratio ubu ngubu barapfuye ubu bana ko barafunzwe imanza zabo batereye mu kabati ntabwo nifuza gutinda kuri ingingo ndagira ngo niba kiretse uramutse ufite brief iri ngufi cyane Benon hanyuma nasezeraniye abantu ikibazo cya murenge kuri urupfu rwa bukuru niba ufite commentaire ushaka kongeraho ngufi insino ndayikora transition kuri iriya nkuru nshaka kugira ngo nkuko nabisezeraniye abakunzi bacu nyigaruke cyangwa se yenaza igaruke ikindi gihe
icyo navugaho gusa nuko numva bonabo ba bize umuco w'ubugwari nk'abandi bagenzi bacu b'abanyarwanda wo gukoma mu mashyi ukomera mu mashyi inabi ibukorerwa imibereho mibi ibukorerwa ariko ugakoma mu mashyi ibi bintu mu by'ukuri muri sosiyete y'ibanga umuntu ubona atangiye kwinjiza muri sosiyete y'ibanga ugomba kugira amakenga ibi bintu byo kubera ngo wivuga ibikubabaje wigira ute ni ibintu buriya byatangiye kera yenda mu mahanga abantu bavuga ati reka tutishyira hanze imbere y'abanyamahanga ndabyibuka hari ukuntu umuntu yagiraga gutya ndibuka hari umunyarwanda waje akubita umuvandimwe wanjye ariko wamukubise yari umuhungu w'umuturanyi urangije University Makerere noneho bashaka kujya kubikurikirana hari polisi aho bashaka kumufata ariko abanyarwanda baraje bahendahenda bamubara bavuga ati nyamuneka ntabwo rwose umunyarwanda kugira ngo ajye gufatwa n'aba banyamahanga bamumere nabi kandi turi abanyarwanda muceceka ariko umuntu yagize indisipurini akubita undi ariko icyo kintu ngo ceceka nuko ni aho hantu cyahereye kigenda gikura kiba umuco mu FPR mu Rwanda rumaze gufatwa umuco noneho ufata igihugu cyose ntawe bitafashe noneho n'abazungu bamwe byarabafashe bareba mu makosa Kagame akora ariko bagaceceka bagahumiriza ariko icyo Kagame agomba mba kumenya nuko yenda ababikora si uko babayobewe ukuri abavuga ngo ntatasukumvishije si ukuvuga ko babayobewe ko abantu barashwe bagapfa agomba kumenya ko ari igihe gusa it's a matter of time ahasigaye abantu bose bakamuvugiriza induru n'abamubwira uyu munsi ngo turagushimira mubyeyi turakugira gute it's a matter of time bakamureba mu maso bakamubwira ubuhemu bwe nibyo tarazi ko bazi bakabimubwira akabimenya Jean Paul nicyo nabivugaho
murakoze cyane reka kuri iyi ngingo tuyitoreza ahangaha kandi nshimire abakurikiye iki gice cyangwa se iyi ngingo tumaze kuganiraho muri aka kanya
Shaka radio iteme wumve radio iteme ni radio yacu ni radio yanyu radio iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda cherche radio iteme écoutez la radio iteme notre radio c'est votre radio
bakunzi ba radio iteme reka nongere mbashimire kuba turi kumwe muri iki kiganiro nkuko nari nabasezeraniye mu kiganiro cyacu cy'ubushize hari kwa kabiri nari nababwiye ko uyu ari umunsi nzababwira uko Leta y'u Rwanda ikomeje kwivamo nk'inopfu ivuga ku rupfu rwa Maître Bukuru Ntwari ntabwo jyewe ndi bukoreshe amagambo yanjye jyenyine ndagira ngo mwiyumvire umwuka nakwita ko ari waves zakwiriye hirya no hino muri communauté z'abanyamurenge aho bavuga ko icyaha cyangwa se findi ngirutwa na so araroga muvuga ibintu mu mazina yabyo mureke ukomeza ku guhishira ikibi mumenyaho gituruka n'abagitera noneho mugisange cyangwa se mugirwanye muhereye mu mizi. Akaba ariyo mpamvu nagira ngo nkore niba nabyita recap ku bintu bimwe byagiye biranga amagambo amwe yakoreshejwe n'abanyamurenge na kominote z'abanyamurenge aho bavugaga kuri bukuru ndetse biyama abantu bamwe na bamwe bashaka gutinya FPR no kwanga kuyitunga urutoki. Ndahera kuri iyi nkuru yakozwe n'iriya televiziyo kuri murandasi umunyamakuru nkuko mwabyumvise mwumvise ko ari umunyamakuru wa Kigali Today aho nabyumviye cyakora ni ku kiganiro Hassan Cyuma Dieudonné yakoze avuga ko hari abantu bamwanditseho imitungo adafite akavuga ariko nawe niba ari kubona ivi niba ari ukwikingira niba ari kwiproteja ati imitungo abo bantu nanjye mfasha leta nkajya kuripotinga abo bantu ni bimwe mu nshingano z'umuturage mwiza aho ni mu bindi bihugu ntabwo ari mu Rwanda. Ikintu yenda Cyuma Hassan Dieudonné nazabyumva yamenya kuri iriya strategy yo kwandika abantu amazina babikora kenshi FPR yabikora ariya ni ibintu bafata amarangamuntu y'abantu bakagenda bakakwandikaho amafaranga n'ubucuruzi bw'ubujura bakajya biba abaturage bakiba imisoro y'igihugu niyo mpamvu ubona nyine igihugu kigiye guhomba. Ubu ntabwo ari we wenyine gusa hari abantu benshi nzi babikoreye mu gihe cya BCR igihe banki ya BCR ikitwa BCR niwe kucyitwa simbizi bakaba bafata abantu barahiye muri FPR bavuga bati nimbirengaho muzanshi umutwe barangiza akavuga bati zana indangamuntu yawe ugahita ufungura konti nta nubwo uzongera na rimwe kumenya iyo konti wafunguye ninde uyifite n'amafaranga angahe ariho ibyo bazakubaza niba ufite n'isambu ejo n'ejo bundi bashobora kuzayitwara kubera ko imashini ntabwo zizi ibyo zamaguye bakora ntabwo aricyo kigamijwe ariko muri ikiganiro nuko icyo kiganiro cya uburyo Hassan yikingira kubera iyo buli yagize y'umucuruzi ntabwo ari umucuruzi ari mu izina rye yitwa Twagira Mungu Jamal ni FPR niwe niyo nuko gusa banze kubimubwira ni benshi byagiye bibaho ariko yagize neza kubishyira hagaragara. Uwo munyamakuru rero witwa Rogers cyangwa se ukora kiriya kinyamakuru yise nanavuze ko ntazakivuga ni ikinyamakuru kikora mu kwaha kwa FPR ndetse bavuga ko cyashyizweho na Kigali Today cyangwa se ari nka propaganda machine ya Kigali Today hamwe nk'uko Rushyashya imeze ikaba ari propaganda ijya kuvuga ibintu nyine byo gutukana gusebanya ariko bakagira n'ibindi bavuga ko byo biri bipfa kuvuga ibintu byumvikana abantu bashobora kujya gushakamo inkuru abandi bashaka za propaganda bakazisanga muri za Rushyashya. Ni muri urwo rwego rero uyu mugabo yagiye yashaka kuyobera nyenda kuvuga ko we adakorera leta bayikoresheje izo nzira akora umunyamakuru wigenga ariko ntabwo yigenga agira umunyamakuru cya Kigali Today. Amakuru dufite mperuka nuko cyatangijwe na Barutatina of course ni nkuko n'igihe cyatangijwe n'abanyamakuru n'abanyeshuri bize itangazamakuru bakize barakibambura yende bya Barutatina nabyo nabari abafite imanase sinavuga ko bijyanye n'ibyo abanyeshuri babigiye ariko nabo iki kinyamakuru cyatangiye ari ukugira ngo cyegikora za propagande ariko mu buryo buri objective bageraho rero bakreya n'icyo kindi cyo kuzagisebanya no kuzagikora cover up ku bikorwa bya leta nk'ibi. Mwumve ukuntu umunyamakuru kinyamakuru cya Kigali Today yakoresheje yavugaga amagambo y'urupfu rwa bukuru nk'uwogeze umupira
genge nitwa Nsengimana Olivier urara mu munda mahoro cyangwa hano kwa focus muri iryo joro ubwira muvandimwe witabye Imana naje ari mu kazi bisanzwe ari mu gitondo nka saa kumi nje mu kazi ndaza nk'uko bisanzwe bigeze nko mu masaha kumi n'imwe n'igice hafi na mirongo ine nibwo umugabo yazaga njye nubwo nabyitayeho neza kubera ko nari ndi mu kazi ndi no muri telefone ndi umuntu ugiye muri telefone arazanyira aho bwa mbere arongera aragaruka araza arambugisha arambuze piste mu bitunguru ni he mutongere tujya nambwa ati ntiyariya muri parikingi nambwa agenda winjira ukarabe tubone kwinjira ugenda ahita uhabona muri uko kuza kumvugisha maze kumurangira neza hantu mu bitunguru biri aragenda arakaraba arinjira muri uko kwinjira hakemo nk'iminota hafi nka 10 cyangwa 20 njyewe njya mu kazi bisanzwe kubera ko njyewe ntabwo nari mbizi ibyo ari byo kubera ko yaje ari nk'umugenzi usanzwe aje kumvugisha kandi njyewe mugena ndi mu kazi ngiye kumva numva ikintu kirahanutse no muri etaje ntacyo ngo pfa kikubita hasi
kubera impamvu y'igihe ntabwo ndi bugaruke kuri ariya magambo nta n'impamvu ibyo gusa n'uwogeza abenshi mwarabyumvise batarabyumvise nta n'ikindi kirimo uretse ko yabivuga nk'umuntu urimo kogeza umupira wa ruhago cyangwa se yogeza mu kibuga ariko noneho mwebwe mwumve contradiction iri muri ibi bintu umuntu baravuga ko yaje abaza ibitunguru umuntu ugiye kwiyahura ntabwo abayobewe ahagiye ni ibintu aba yateguye afite planification abazi ibyo agiye gukora ni nk'uko uko barimo bivamo nk'inopfu ni nk'aho yasaga n'uzi aho nako nk'umuntu usanze tushatse guha credibility ibyo barimo kuvuga uretse ko nta na kimwe bariya bashobora kuvuga ushobora guha credibility yuzuye ariko reka duhumirize gatoya dutekereze ibyo bamavuze muri iyi nkuru ngo barashaka gukonvenka abantu ko yiyahuye ni byinshi ni ifite iminota nk'icyenda iyo audio yose ariko aravuga ngo yaraje arabaza ati mu bitunguru ni hehe deja ibyo kivanaho ya teori yuko yaje aje cyangwa se ko yiyahuye ko ati ni ukuvuga ngo ntabwo yari afite plan nta gahunda nta shema yari afite y'ibyo agiye gukora ibyo rero ni ibintu byarakaje abanyamurenge benshi nta nubwo ari ibyo gusa ni byinshi cyane avuga atarazamutse ageze kuri etaje ya gatatu ararebye ku ruhande arazamuka ajya ku ya kane agira atya atarangije aramanuka hasi nk'uko bamwe babyobuseriviye babitubwiye nyabugogo baravuze bati ahantu yaguye nta n'amaraso mbese ngo ubone nk'umuntu kuko icyamwishe ariyo impact ntabwo ari byo umuntu banize barangije barajugunya ushize twarababwiye ko bavuze ngo umupolisi yaguye ku kirenge cy'umupolisi murabyibuka ko twabikoze twabivuzeho mu bushize reka nongere mbashyizeho iyo wodi
nyine hejuru aho bacururiza intebe arangije nyine nawe ubwo byamwangiye araza ari ayo makuru umuntu ayamuhaye aparika imodoka yewe hariya azamuka hejuru ari cyo kimujyanye kuko nyigera aha ngaha jyewe yamanutse agwa iruhande rw'ikirenge cy'umupolisi
iki ni cyo nashakaga ko mwumva gusa yaramanutse agwa ku kirenge cy'umupolisi kuko niho bari bamutegerereje ibyo nabivuzeho ubushize ntabwo ndi bwongere kubitindaho gusa byazanye wave mu banyamurenge hari audio ngiye kongera kubashyiriraho mbere y'uko ngaruka muri yenda muri sesengura ndetse tunasoza ikiganiro cyacu ni audio ivuga kuri y'umuntu wavuze ati banyamurenge mureke kuba abagabo gito cyane cyane niba mudashaka guhaguruka ngo muvuge ariko ntimubuze n'abashaka kuvuga reka twumve amagambo y'uyu mugabo
irindi jambo ngira ngo mvuge umuntu wumva adafite kuvuga muri ibi bibazo twatunyuramo ndamusaba guceceka tuzoza ngo tugusange mu wabo ngo kubera kuki utavuze ariko umugabo gito nunanirwa kuvuga yamara akiyama n'ababaje kuvuga
kubera impamvu z'igihe ndagira ngo n'iyi audio yindi ifite akanya kanini ariyo dusoreza kuri iyo audio noneho Benone aragaruka mu kanya nyuma y'iyo audio reka mwumve ibyo bavugaga kuri ya muntu bavuga ko nyuma yaho ribu yaje kuba ko ari umusazi icyo uyu mupasiteri umunyamurenge yamuvuzeho ndetse n'ibindi
biratugora biratugora kugira ngo ubwire abantu umuntu wishwe ubasobanurire uko yishwe kandi nabo bazi ko yishwe biza bisa nkaho ari nko kwigiza nkana ni nko kubaza icyo umuntu azi urupfu rwa ntwari yarishwe kandi icyo ntwari yiciwe yishwe ko ari umunyamurenge mu yandi magambo ntacyaha ntwari yakoze kugira ngo cyari gihwanye no kugira ngo yishwe ntwari yari hariya nk'umuntu uvugira ubwoko nkuko nawe ubavugira nkuko nanjye mvugira ubwoko igihe cyose cy'akarengane dufite rero kuri ruriya rupfu rwa ntwari ni ikintu tutavugaho tutakwirirwa twumvise abantu umunyamurenge ndatekereza ko ahari warebye uko abanyamurenge babibonye warebye uko babyakiriye warebye uko bariya bamwishe bahuzaguritse babanza kuvuga ko yiyahuye kandi urupfu barutangaza batarakora itohoza umwanzuro bawuvuga investigation zitaraba nyuma yaho bavuga ko yari atunze imodoka atagira imodoka atagira na perimi bavuga ko yiyahuye azira ko yasanze umugore wamucyo nyuma muri hoteli nyuma barongera barabihindura kuko bari bamaze kubona ko abanyamurenge babyamaganye bavuze ko ari ikinyoma rero bamaze kubona ko byabaye ikinyoma cyabo cyagaragaye baravuga ngo umunyamakuru wo yaganiriye nawe ngo yaganiriye n'umusazi ngo yaganiriye n'umusazi ngo umusazi ngo avuga ibintu gusa noneho ukibaza ukavuga se uwo musazi wavuze ko yiyahuye nabo ubwabo n'ibinyamakuru byaba igihe na nibe biriya binyamakuru byose birimo kwaha kwa FPR bya FPR mbese byavuze ko yiyahuye investigation zitaraba na umusaza abaye ibinyamakuru umusaza abaye uyu dogiteri wabitangaje umunyamakuru se we wavuganye n'umusazi arihe umusazi we wavuze izo nkuru n'ubundi zaje kwemezwa nabo ko yiyahuye ko n'ubundi ntaho bataniye na wa musazi wabivuze kuko umusazi yavuze ko yiyahuye nabo bemeza ko yiyahuye ni ukuvuga ko umusazi nibo bahindutse umusazi umwanya baba bamaganye barongera baba bazima ariko bahinduye ikindi cyerekezo kindi mvuga kugira ngo babikoreshe bukuru yarishwe kandi yazize ko yamaganye ubwicanyi arimo yerekana ubwicanyi abanyamurenge barimo kwicwa hariya mu Minembwe kandi bagakorerwa na Red Tabara kandi Red Tabara ivuye mu Rwanda kandi Red Tabara ishigikiwe na FPR twari bamwiciye ko ari mavuga Red Tabara buriya Red Tabara ni kimwe na CNDP uko bayikoresheje ni kimwe na M23 niyo mpamvu ntwari bamwishe yagombaga guceceka bakatwica agaceceka ntagira ikintu avuga nicyo rero kuba ntwari yarimo agaragaza ko Red Tabara irimo gukora jenoside hariya mu banyamurenge kandi barakorewe jenoside kandi bazi ko aribo bashoreye Red Tabara ari n'ingabo zabo zirimo si na Red Tabara gusa n'ingabo z'u Rwanda zirimo hariya ejo bundi hambutse ingabo nyinshi cyane zirenga 300 na FPR ziri muri Red Tabara ziri mu masango zazamutse hariya mu misozi abo ngabo bamaze kuzamuka bari hariya noneho babona ko ntwari ibyo arimo kuvuga niba arimo kuvuga mu yandi magambo kuko bazaba bahava umugani uvuga ngo ahari umubembe ntawupfunye intoki aba ari icyo bikiza ntwari no kuba kandi bafite noneho n'undi mugambi mubi cyane bagiye gukora hariya babona ko uyu mugambi ntwari azorushaho kuwukora cyane bashaka kubivugaho cyane bashaka kumwica kugira ngo abandi basigaye abanyamurenge batinye noneho icyo bazakora hariya ntiyazagira uzagerageza kuvuga cyo kimwe nuko bishe dani baramumanitse dani yaziziki uvuge ngo dani afite umugore hano dani ariyahura afite umugore muri Amerika ntabwo bishoboka kuko isa n'iwabo batiyahura bari no mu buzima bubi dani nta buzima bubi yari afite icyo yari ashaka cyose yakibonaga yari ari no mu nzira zo kuza ariko nyine urwango rwo kwanga batwanga urwango rusumba urwo abakongomani batwanga noneho baraturyarye gusa barongera kandi baranadukoresha mu bwoko bwacu nanone mu bwoko bwacu barongera habamwe abantu basa nk'abahatswe cyane bamaze kugira utuntu dufatika barasubira barabakoresha bituma noneho badukoresha icyo bashaka wa wundi bareba wa gatatse bakamutamika uwo badatamitse bakamunyereza agapfa umusirikare bareba kweje afite ibitekerezo byo barwanya uwakicwa nubwo buryo rero cyo kindo arutikanga cyo kindo ko ari Kigali ni Kigali kubera ko ni reka wenda nkivuge muri diaspora icyambere mbona muri diaspora nuko diaspora ahiri hose yagize ibibazo bibiri yagize ikibazo cyo kumva ko igomba yagize ikibazo cyo kuti l'estime de soi mu cyongereza bita confidence urumva bahora bumva bagomba kuba munsi y'ubuyobozi bw'abandi icyo ni yo weakness imwe diaspora yacu ifite ikindi kigira kabiri ntibagaragara ko ari diaspora congolaise isa nka diaspora ifashe impu zibiri urabyumva ntituri abakongomani ariko iyo ugenzuye neza ino muri diaspora urasanga muri twe harimo abakongomani abantu bacu bari muri diaspora y'u Rwanda icyo kintu turimo kucyumva
gute
turi hano muri Amerika turi abakongomani ariko muri twe harimo abantu muri komunote yacu b'abakongomani natwe nkuko turi abakongomani nyine ariko babarizwa muri diaspora y'u Rwanda ntibabe muri diaspora y'abakongomani uwo muntu ukora mwumva aha nimba uwo muntu arimo yibona muri diaspora y'u Rwanda uwo muntu n'ubundi arimo arakorera hehe arakorera u Rwanda nta leadership rero azagendera kuri leadership ya cya gihugu n'ubundi yiyumvamo aho birahita binjyana mu kutumva kimwe mu buyobozi bwa leadership buri hano kamahoro mahoro habe nje nabikuye n'abantu nabwira aha niho mugiye kurebera amahoro kuko kuva twaragize ikibazo kumenya amahoro ayihagaze iyo ariyo kuko rutikanga ibibazo dufite by'abanyamurenge si ikibazo cyo kurepara ibibazo twahuye nabyo hariya kugaburira abantu ni kimwe kurengera abashonje tukabambika ni kimwe ariko no kuvuga ikibazo imizi y'ikibazo gitera abantu kumera kuriya bameze ni ikindi urabyumva ariko noneho iyo leadership yacu iri sous dépendance iradepandinga n'abandi igasa nk'ikorera abandi habayeho gutekereza kwamagana ibiriya bibazo byaravuzwe ariko byavuzwe mu buryo butari direct iyo biza kuvugwa mu buryo buri direct bagombaga gukomaho inkomoko ikibazo kiba noneho reka mbe objective cyane niki kibuza ubuyobozi bwacu bw'amahoro kwamagana urwicanyi bwa genocide duhaye dukorerwa nk'abanyamurenge bavuga red itabara bavuga u Rwanda rwohereza red itabara niki kibavuza uzabambarize dore uri umunyamakuru uzagenda ushake bariya bayobozi ubabaze ngo niki gituma batsinda kuvuga ubwicanyi ubu butumaze butumye tumera gutya ntambara zituruka muri Congo nimba wababwiye ko kuja mu Burundi red itabara inzira y'urukateriza ari kuja mu Minembwe Minembwe se ni enclave ya Kabinda hari akantu bita ngo ni enclave ya Kabinda kakabarirwa kuri Angola ariko kakaba hagati ya Congo na je pense Congo zombi nimba nibuka geography neza ariko ako kantu kakabaho ntikari kuri Angola ariko kari kuri Congo kamara kakitirirwa Angola donc Minembwe ntiri hagati y'u Rwanda na Burundi kugira ngo ibinzira banyuramo Red itabara yagiye kunyura hari ishaka iki cyangwa rero bitabara se nabaye rero bitabara nawe nabandi batutse niyo mpamvu bari RFPR bari abasirikare b'abatutsi ba RFPR n'izina rya rero bitabara nk'uko rya SNDP bya nakubwiraga nibo bari hariya nibo bahe barwana n'ejo bundi barambutse ari benshi cyane yes n'ibyo ngibyo rero leadership yacu ya hano nayo kuko turayibona iraceceka ikagengwa n'abandi ba ambugari RFPR bari abasirikare b'abatutsi ba RFPR n'izina rya rero bitabara nk'uko rya SNDP bya nakubwiraga nibo bari hariya nibo bahe barwana n'ejo bundi barambutse ari benshi cyane yes n'ibyo ngibyo rero leadership yacu ya hano nayo
hadi teme reka nongere mbahe ikaze abakunzi ibiganiro byacu naha rero ndagira ngo isesengo ryacu risoreze kuri iyi nkuru y'abanyamurenge impamvu nuko iki kibazo ntabwo kuvugira bukuru n'iby'ingenzi cyane kuko yapfuye urupfu rutari urw'ikirago yapfuye kubera yari ashaka gukoresha ijwi rye kugira ngo agire ibyo yakiza mu banyamurenge ariko noneho murabizi ndetse ntabwo ari ukuvuga ngo murabizi Kagame na FPR bakeya basigaye muri ya motera FPR inzira bakoresha ni ukugenda belimina les influents abantu bari influential haba arimo bacika cumu cyane cyane aba muri mu bandi bantu b'abasirikare atekereza yuko nabo bashobora kuba bafite views zitandukanye cyangwa se batayarinya n'ibyo binatekereza noneho yenyibaza ko iyi message abanyamurenge ubu byuke buri mu banyamurenge bukwiriye kubera abantu bose urugero kuko nta bucuti uzigera ugira na Kagame na rimwe kandi hahandi wumvaga wegamiye ya advocacy wumvaga utakwikorera abandi bakora abo bantu nibo bo batagetinga kugira ngo musigare muri feble muri kote feble hahandi musigara mugomba nta kindi kintu gisigaye uretse guti turi at the mercy ya oppressor wacu Benon ubutumwa ku banyarwanda bareba ibintu byabaye kuri uyu muntu ntabwo ari uwe wa mbere wabupfuye ari kigabo wamubanjirije hari Dani bavuze na wamubanjirije abo bantu bose ntabwo baravuga kuri kote y'abanyamurenge ariko mu banyarwanda nabwo twagiye tubivuga guhera batameneshejwe barapfa abandi barafunzwe n'uyu munsi ntabwo nzi ikintu dushobora gukora kugira ngo tuvuge tuti iyi niyo modus operandi ya FPR nta na rimwe izigera irekeraho igihe Kagame kiri ku butegetsi bazakomeza kugenda bavuga bati uriya niwe muntu uri star muri iriya group niwe utuma batatwumva n'igihe ari paranoia gusa kandi batabizi afite ububasha afite ijwi ashobora gukoresha afite ikinyamakuru ajya kuri za YouTube ajya kuri hehe tumaze kubona kuri ba Hidamange tumaze kubona kuri ba Karasira Benon ubutumwa bwawe buheruka analyse za kuri iyi reaction cyangwa se reaction yawe kuri ibintu by'abanyamurenge ni somo dukwiriye kurivanamo nk'abanyarwanda
isomo abantu bakwigiramo mu by'ukuri ni no mu byatubayeho natwe ubwacu abantu badushizeho kandi binyuze mu kubebera no guceceka nawe nkubwira uko ibi bintu ari umuco wa kera wo kureba ibintu biba ariko abantu bakishekera ndibuka kera harimo intambara y'inkotanyi barwana Habyarimana hariho abantu bajyaga urubyiruko rwavaga za Kampala rukaza rukajya ku ntambara rukajya ku rugamba ariko apparently rwagerayo rugasanga ibyo rwakekaga atari byo biri on ground probably hari injustice no mu nkotanyi bwaho bamwe bagatoroka ndabyibuka hariho abajyaga baza batoroka ariko batoroka bavuye mu nkotanyi baza bavuga ibyago bahuriyeyo nabyo ahubwo abagenzi babo abandimwe babo abaturanyi bakagira uruhare mu kuvuga ngo
doye wo umwana wo kwa runaka yagarutse yavuye ku rugamba yavuye mu nkotanyi inkotanyi zikaza zikamufata zikamutwara mu byukuri icyo gihe hari uburyo bwinshi bwo kuba inkotanyi zitabikora tuvuge yenda nko kugira igipolisi cy'Ubugande ukacibwira uti dore barashaka kuntwara ku rugamba ku mbaraga ntabwo byari kuba bishoboka ntabwo igipolisi cyari kubyemera kuko abantu bari impunzi ariko hari nuvanga abantu batinze kumenya imikorere ya Kagame umuntu agahohoterwa ku giti cye niba ari uwagiye ku rugamba nk'uwo mwana akagira akabona agakorerwa ihohoterwa yagaruka ariko abantu bati nyamuneka nimuceceke nagende arwane nisiga abandi ibintu bene nk'ibyo ariko umwe mu babyeyi bari bashinzwe kureba abana bavuye ku rugamba bagarutse Bugande bakabasubizayo bamwe basubiragayo ntabwo banagarukaga baranapaga umwe we witaga Silveri noneho yafite umuhungu we bita Bikina arangije nawe yagiye kubonabona nawe avuye Kampala agiye ku rugamba agezeyo aparente nawe ahura na the same injustice aza gutoroka aragaruka agarutse nawe ubwo abaturage baza kuvuga ati dore nguyu nawe barongera bamusubizayo asubiyeyo aragenda arapfa ntawigeze wumva nibura impamvu yatumye agaruka ni ukuvuga ngo ibintu guhera kera Kagame yihishe mu kintu abantu bumvaga ari patriotism yo gukunda igihugu kukitangira n'iki ariko wakigira ikintu cyo kugenderaho agakandamiza abantu yakandamiza umuntu akamukandamiza yitwaje ngo ni patriotism ntabwo yumva impamvu turwana igihugu ariko Kagame wari kunyunguze none icyo kintu akaba ari kubita abantu mu maso ku buryo n'umubyeyi wawe cyangwa n'umuvandimwe wawe ajya mu ruhande rw'uguhohotera ariwe Kagame bitewe n'icyo kintu yagiye akubita abantu mu maso rwose uyu muntu ntabwo yumva ibibazo byacu iki ntabwo ashaka kwitanga ariko Kagame we yabaga yiryamiye i Kampala akaza haje abanyamakuru aje gutanga interview ibintu bene nk'ibyo ni ukuvuga ngo ni ibintu byahereye icyo gihe kuza kugera mu Rwanda bafata umwe bamufataho Kagame yatangiye kumuhohotera ugakabwira abandi bose ati uyu muntu yatatiye igihango yavuye mu murongo uwo murongo utamenye uwo ariwo niba ari uwo Kagame yaciye mu by'ukuri abanyarwanda buri munyarwanda niwe wihitiramo ikintu yemera ashaka gukora nta kintu abanyarwanda twumvikanyeho twasinyenyeho amasezerano na Kagame kugira ngo tuvuge ngo dore ibyo twemereye Kagame tuzahora twemera ko dukora nk'ibi buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutekereza ukwe ntagakwiye kuzajya kubita abantu ngo uyu muntu impamvu ameze atya ngo ni uko yavuye mu murongo nta murongo uhari umuntu yemera ibintu mu gihe bikimufitiye akamaro ariko igihe nta kamaro bigifite nta n'impamvu zo gukomeza kubyemera nibyo twavugaga by'Ubugande hari abantu bajyanye na Museveni mu ishyamba barimo bakiza besige barimo ba Henry Tumukunde barimo ba Elia Kategaya bakera ariko igihe kigeze bakabona hari ibyo batemeranya Museveni yumva ko abantu ubwonko burakura ibitekerezo birakura bigahinduka ibyo bumvaga atari ibyo uyu munsi ejo bakabona ko atari byo ntabwo ushobora kujya kuvuga ngo umuntu yataye umurongo kuko umuntu independent n'ibitekerezo bye independent n'imyumvire ye ahitamo icyo yitukura uyu munsi ejo agahitamo icyo yitukura ejo bitewe n'ukuntu abibona rero ibintu byo mu Rwanda ni gutyo byagiye bigenda abantu bakagenda bicwa abantu bakavuga ngo ya ngo buri uriya koko yenda ya icyo kintu Kagame yabashyizemo yavuye mu kuri ntabwo ibintu acyumva inzira ariko that's an illusion ni uburyo we Kagame yakubise mu bantu bwo kumvisha ko hari umurongo abantu bagomba kugenderamo kumvisha ko hari imyumvire abantu bagomba kugenderamo ntayo nta murongo uhari ibyo ntibyo kwica abantu ukabona umuntu ahohoterwa wowe ugaceceka ngo buriya n'uriya narekura uwo azafata n'undi so Kagame icyo kintu yacyubakiyeho ariko ubutumwa we namwiherawe ku giti cye agomba kumenya ko isaha irimo kumushirana kuko iyo ugiye kumva abantu bose tuvuga abanyarwanda twebwe ubwacu majorite bamaze gukanguka iyo ugiye mu karere ukanye kwa Museveni yagiye kuregayo kwa Rujugiro ngo Museveni ubwo ruhamya Kagame yitaje avuga ko yabaje mu Museveni Rujugiro ngo Museveni akabanza no kuvuga katamuzi ngo nyuma musobanurira amugati ese nuwo Kagame amugati rero mwibukane hano mu Uganda ara Museveni amugati rero mwebwe abanyarwanda ikibazo mufite nuko mutaje bumenya gutandukanya politics n'ubucuruzi Rujugiro ari hano nk'umucuruzi ibyo bya politiki ibindi ntawe bihuye mwebwe iyo umuntu munashwanye muri politike na mujyana muri business naho mukajya kujyana he bya politiki byanyu so urumva mu karere ubivugande baramuzi Kongo urumva abanyamurenge ukuntu bataka baravuga abantu babo bose yagiye yicumwe ku wundi icyo ni ikimenyetso cy'isaha ye igenda irangira iyo mibare yo kugenda inkiko ejo twumvaga idamange ngo urukiko ngo barasaba ngo bemeje ko ngo bashaka kugira ngo aburane mu muhezo icyaha yakoze yagikoreye ku mugaragaro kuri YouTube ntibakimushije ku mugaragaro abanyarwanda babyumve ko ni umunyarwanda n'uwo yavuzeho ni umunyarwanda na kandi ni umunyarwanda bakwiye kwiburanisha ku mugaragaro abanyarwanda bakumva mu by'ukuri niba bumva ibyo bamushinja ari byo na rubanda rukihitiramo na biriya iyo ujya kumva baravuga ngo ngazayobya abaturage ngo ni ugusuzugura abanyarwanda iyo uvuga ngo umuntu agiye kuvuga ibintu ngo abangishe ubutegetsi nk'aho bari injiji uzi ukababwira ibyo ubabwiye byose bakabyemera uko ubibabwiye bo batagira ubwoko bwo gutekereza aho buriya mu by'ukuri imvugo baba bashaka kuvuga nta yindi bashaka kuvuga bati abanyarwanda twarababeshye baremera tubayoboye kubera ikinyoma kandi tunyize ibyago hakaza umuntu ubabwiza ukuri kutwanga n'uwo munsi bakavuga tugwe ntago twemera uvuga nta ariko ibyo ntago bizashoboka Jean Paul abanyarwanda bose bakwiye gukomeza gukanguka bakavugisha ukuri bakarengera igihugu ubu igihugu kiri mu gihe koko gikeneye abantu bavugisha ukuri bakemera guta privileges zimwe na zimwe bakagombye kuba babona ariko bakarengera u Rwanda rw'ejo hazaza kugira ngo generation izakurikiraho cyangwa se n'iziriho zizakire ibyago bishobora kugwa ku bantu bitewe no kugira umuntu uteka Kagame wumva afite ibitekerezo bimeze kuriya ubutumwa namuha no kwirinda no kumenya ko ibintu agerageza byo kwica abantu by'abanyamurenge avuga biwacu abanyarwanda abantu bose bicare hasi akora ubushakashatsi zigafite umwanya uhagije afite internet ihagije afite all means to do a research ashakisha umuntu umwe wabikoze bikaba successful bikamuhira akava ku isamaho agasimurage mwiza uyu munsi akabavugwaho nk'umuntu w'intwari nta n'umwe ajye Spain ari abantu bapfuye Spain bivugwa ko ari second country ifite mass graves nyinshi second to Cambodia Francisco Franco aho wa Spain uyu munsi tuzi nk'ahari igihugu kiri democratic yaragerageje abantu arabica abantu abashyira muri dictatorship iteye ubwoba but eventually Spain na uyu munsi is a free country Kagame ariko Franco we arirukwa nabi nta n'umwana nta n'umuntu umukomoka ushobora kuza ngo abe proud ahagarara avuga ati genda umwuzukuru wa Franco cyangwa umukomokaho so ibintu bya Kagame akwiye kuba areba ibintu byo kwisiga amaraso akumva akaza areba nabi akanga abantu azenguruka mu bantu abahamura agomba kumenya ko iherezo ryabyo ari ribi kuri we ku muryango we n'abamukorera bose naho ndeba abantu bajyaga bashyigikira Franco ku gihe cye ubu bagiye bamwihakana nyuma yaho aho amaze guhirimira na Kagame yabo ubona bamuririmba n'iki byose it's a matter of time agomba kurebera kuri bamureshya nkwano ukuntu bitandukanye n'ubutegetsi bwa Habyarimana akamenya ko mu gihe kizaza nawe abari kumwe nawe ubu ngubu bazaba bavuga ko ibyo bavugaga batari bamushyigikiye akamenya ko ari bo ba mbere bazanatanga ubuhamya mu kuvuga amabi yose akora urakoze Jean Paul
Beno ni kure magamo meza kandi nuko nyine batumva nuko twahoze tubivuga nyine ni ntabwo tugomba kunanirwa mobilisation message turazibona batubwira ko babumvise ubukangurambaga bukorwa iyi mvugo nshyashya yo gutokora ifuku reka yenda jewe nzayadopta kubera ko mu by'ukuri ntabwo ifuku ari abanyarwanda ariko ifuku ni ifuku nka za kazura ifuku nka za kabarebe ifuku nka banyamvumba ni ifuku nka banyamvumba ntabwo ntabasha gifite ni ifuku nka banyakarundi ifuku nka babawiri nizere ko igihe kimwe ubutumwa uko dukomeza kuvuga bizagera aho bujye mu mitwe yabo budigesting kandi uko bakomeza kubwumva bazagera aho yenda bavuge bati urumva ariko nibura niba twebwe tudashoboye gukora ikintu cya kigabo ngo turengere inyungu rusange z'abanyarwanda nibura reka turekere aho guhohotera umunyarwanda mu izina ry'uyu mwicanyi ugiye kumara abanyarwanda kwicuma reka nongere ngushimire buri nk'uko mbikora muri buri kiganiro ariko by'umwihariko muri ikiganiro kuri izi analize zacu ndagira amasezerano abadukurikiye kandi ko ibiganiro byacu bizaba bigufi mu minsi iri imbere ubwo nk'uko mwese mwagiye mubidusaba ariko kubera ko ari nabyo binakwiriye ni mu gihe gitoya rero mu biganiro tuzatangira ubutaha tuzatuza kuri topics zimwe na zimwe ziri specific hanyuma tuzikoreshe zisengura nidushaka tuza kuri ibiganiro byinshi ariko tuze twe kumara umwanya munini muri studio kugira ngo nongere nshimire abadukurikiye mwese nk'uko namaze kubivuga Benon by'umwihariko wowe ubwawe kugira ngo umeze utange umwanya wo kugira ngo tugeze abanyarwanda ibitekerezo no kubakangura no kubahumura bamwe na bamwe babanze bakomeze kureba izo ngero zose ugenda utanga bamenye ko iyo strategy nta na hamwe yigeze ikora kandi ko Kagame atari we uri unique cyane cyane ko nta mutungo afite umugani wa Habyarimana ati amahoro ati nako zahabu yacu ni amahoro y'abanyarwanda nta kintu bafite ntaho bajya gucukura peteroli ntaho bajya gucukura zahabu na diyama ni nayo mpamvu guhirima kwe kuri navuba cyane kuri fragile ari fragile kuruta abandi banyagitugu bamubanjirije mugire ibihe byiza rero bakunzi ba Radio Iteme naho
Shaka Radio Iteme wumve Radio Iteme ni radio yacu ni radio yanyu Radio Iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda Cherchez la radio Iteme, écoutez la radio Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio Iteme.
Fatanuruna Aba churuza moko Naya muri litoku Mumucho karande tubigire hambe abashaka intambara barinde rubusa Yeah.